ukuthanda kwenkosi ukuba izinto ezithile zenzeke ngamanye amaxesha. Siye saya eDenver nje kungekudala kwaye sabuya. Ndiyakholwa ukuba ndifuna ukunika ingxelo umhlangano. Bekungomnye wemihlangano engcono endakhe ndanayo kwiminyaka. Saba nexesha elimangalisayo kancinci ngaphezu kwamawaka amabini anikela iintliziyo zawo kuKristu. Ngaphandle kwabo bathe bamkela ubhaptizo lomoya oyingcwele. Ngaphandle kwemiqondiso emikhulu nemimangaliso eyathi inkosi yethu uYesu othandekayo yayenza phakathi kwabantu phaya eDenver. Saba nokuthululwa okumangalisayo kwaye nokuhlangana okukhulu kwabantu. Siqale malunga namawaka amahlanu ukuqala nje kwaye sise Monmouth Gardens kwaye ngobusuku besithathu kwakungekho nkqu nendawo yokuma abantu beme endaweni. Ndibe nexesha elimangalisayo kakhulu kobo busuku buhlanu. Siyemkaphaya ukuya eCanada inkwekwe kunye nam kwaye senyuka saya kufikelela ezintabeni kwaye kweza isaqhwithi sekhephu ndithelekelela ukuba benivile ngaso kunomathotholo benu kwaye malunga nekhulu elinama88 abantu abatshabalala kuso kwaye sasibambeke kwikhephu kangangeentsuku ezininzi phaya phezulu ezintabeni. Kwaye umhlangano wethu wagqitha kwaye sabuyela ekhaya ngoku ngaphambi kokuba sihambe kwakhona. Ke siyakholwa konke oko mhlawumbi bekuyintando kaThixo ukuba iya kuba ngumhlangano ongcono kunye nenye into nento asimisele yona emgcini thina esingayaziyo. Sihamba kwihlabathi elibumnyama kodwa kungekhona ebumnyameni. Siyalandela nje njengoko ukukhanya kuhamba ngoko silandela ukukhanya. Kwaye uba wethu osezulwini mhlawumbi unento esingazi kwanto ngayo kunokuba bekukho ingozi elele phezulu phaya okanye kwakhona usenokuba ubesebenza umntu othile kumzisi. Uyabona uThixo angasebenza nje emntwini omnye ngolo hlobo tshintsha isizwe siphela ngenxa nje yaloo mntu mnye ukuze abangenise. Kwaye ke siyazi ukuba konke yayingenxa yozuko olulungileyo lukaThixo kwaye siyambulela ngako oko nangokusikhusela. Kwaye kwakukho abaninzi thina uBilly kunye nam sancedisa ukuthabatha endleleni nezinto ezilolo hlobo zabantu ababetyumziwe nayo yonke into kodwa seza ngaphandle kwayo nayiphi inkathazo. Saphuma endleleni kwaba kanye kodwa oko kwaba kokwemizuzwana nje embala. Kwaye enye indoda phezulu phaya kwifama yehla yaze yasitsala ngeteletele yayityibilika nje yayimtyibilizi kakhulu. Kwaye kwakuyenye yezinto ababengenazo kwi babengazanga abantu bakudala babengakhumbuli ukuba bakhe babe nesaqhwithi solo hlobo kwela lizwe kwelo xesha lonyaka eRound Up eMontana. Kwaye siyazi ukuba nantoni na ebalaseleyo ngolo hlobo inkosi yethu yayinesandla sayo phaya ndaweni ithile yayingenxa yenjongo yethile ukuze kulunge kuthi oko kwakukuko. Ke ngoko ndatsalela umnxeba umzwana uNeville emva kokuba ndibuyile kwaye ndathi ndiza kuba sekhaya ngecawe kwaye ukuba ungathanda mna ndihle kwaye mhlawumbi sibe nesikolo secawe ukuba kulungile konke. Kwaye ndathi ngoko ndiya kwaye ndingavuya kakhulu ukufika. Wathi kutheni ngokuqinisekileyo mzana uBilly wathi sahlala sivuya kakhulu ukuba uze ngentliziyo enkulu evulelekileyo kwaye wamkelekile ngolo hlobo waze wayibeka kwinkqubo yakhe konomathotholo izolo. Ke sinombulelo ngazo zonke ezi zinto. Kwaye ngale ntsasa ngoku ekubeni lusuku loomama uninzi lwabantu uya kuva iintshumayelo zosuku lukamama kuyo yonke indawo kwaye abantu bethetha ngomama nto leyo ndicinga ukuba iyamangalisa. Uyekele oko kwinkonzo iphela. Ngale ntsasa bendibhengezile ukuba umxholo wouhlaselo lweUnited States ebendifuna ukuthetha ngawo nto leyo mhlawumbi niluvile usasazo lukanomathotholo wenu uyisasaza kwaye uya kuva uninzi lwayo namhlanje. Kwaye kuya kubakho intshumayelo yosuku loomama mhlawumbi ngokuhlwanje ezinkonzweni kwaye ke ndiye ndacinga ngale ntsasa ndiza kwazisa uhlaselo. Ndithethe ngayo eDenver apha hayi ngokuthe ngqo ngendlela endijolise ukuyinikela ngayo kusasa nje ukuba uThixo uthandile kwaye ya nexesha elimangalisayo nayo. Inkosi yasisikelela ngendlela emangalisayo luhlobo ngamanye amaxesha alusinika. Kumelwe kukuba ushukunyiswe nje kancinane ukuze uqaphele ukuba kumalunga nantoni na. Asinjalo ngamanye amaxesha kwaye siyathandaza ukuba uThixo uyakuyenza kwaye ngokunjalo phaya phezulu xana sigqibile amadoda angoosomashishini aseDenver yayingawo axhasa umhlangano kwaye yayiyinkxaso eyahlukileyo kancinane kunokuba ndakhe ndanayo ngaphambili. Kwaye ngokwesiqhelo abalungiseleli xana bexhasa umhlangano uya kuthi ingaba uwazisile na? Yebo kwibani koko kanye nje ngabelusa wafuna ukuba umhlambi wabo wazi ngayo lilizwe elimnandi nje elo oko kokwabo. Kodwa amadoda angoosomashishini ayenomahluko kancinane abefuna ihlabathi lazi malunga nayo ke bathe bakhupha malunga namawaka amathathu okanye amane eedollar zentengiso kuzo zonke iimoto zezitalato, izithuthi, zonke iibhampas zeemoto nakuyo yonke indawo. Saba nexesha elimangalisayo. Emva kokuba inkonzo iphelile, bandibizela ecaleni bathi, "Mzwana uBena, sinakwenzela ntoni ngoku? Yintoni esikutyala yona?" Ndathi, "Kuba ngokuqinisekileyo akho nto." Ndathi, "Anindityali kwanto." Ndathi, "Nihlawula ityala lam lehotele apha ezantsi ukuba niyafuna." "Oh, sifuna ukwenzela into ethile." Kwaye abazange, bendingayi kuthabatha nto ephuma kubo. Ke umphathi wababiza, wathi, "Ndiyakholwa ukuba uthanda ukuzingela nokulowa, akanjalo?" Wathi, "Ewe." Ke omnye oosomashishini wayenefama phezulu phaya kwaye wathi, "Ndiza kumenzela isipho sakho oko." Ke umnumzana uMo wenyuka waya kuyibona, wanyanzeleka ukuba abuyele emva malunga namashumi amathathu nesihlanu emayili ngehashe. Ndathi, "Umnumzana uMo wathi, ndingathanda ukubona udade uBena mehlele ehashini ebuyela emva kokuya." Ke yena bona kwaye kodwa emva koko nangona baya bawelela phaya kwindlu yefama eSilver Plume eColorado. Oku kumele kuba kukweli cala ngoku. Kwaye bathenga ifama encinane ngaphaya kwaye bandibekela ikhaya elinamagumbi amahlanu ngaphaya ngoku kuze eSilver Plume eColorado esembindini kanye weentaba. Ke nina balo ndiyaqikelela ukuba lixesha elilungileyo. Ke inokuba yindawo elungileyo yokuphuma. Kwaye xana emva kwemihlangano nezinto ezinjalo uba uThixo uyavuma oko uxhomekeke kuyo, yabona. Ndinqwenela ngoku ukutsalela ingqalelo yethu elizwini kwaye ndiyalithanda nje ilizwi, ilizwi eliphilileyo likaThixo, lona lingaphakathi kwelizwi ubomi. Ngoku ilizwi umbhalo uyabulala kodwa umoya unika ubomi, kwaye ubomi buselizwini ngokuba lilizwi likaThixo, ubomi bulele elizwini lakhe. Kufana nokuba ndikuxelele, ndiya kunika kuthi ndilambile ngale ntsasa, mzwana uBena, ungandinika iidola ezintlanu. Ndingathi, "Ndiza kwenje njalo." Ngoku kukho nje ubomi obuninzi koko njengoko bunjalo kwisithembiso sam. Leyo yindlela ekwanye eyiyo ngoThixo. Xana uThixo ethembisa nantoni na, ngoko uThixo akuko, elakhe umele kukuba abe selizwini lakhe. Uyabona, eli lizwi lifanelekile, hayi, eli lizwi liyafana njengoThixo, linguThixo. Ilizwi lakho liyile nto uyiyo, liqhina lakho, sasidla ngokuyibiza. Iqhina lakho lilizwi lakho. Ukuba sikwazi ukulithabatha ilizwi lakho, ngoko andinako ukuthembela. Kodwa ukuba ndingathabatha ilizwi lakho ngayo nantoni na, ngoko yindoda ehloniphekileyo. Kwaye iBhayibhile yathi ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo. Yabona, yabona, ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu. Ukuba singacingi lo kwanawo umhlaba esiphila kuwo ngale ntsasa, lilizwi likaThixo. Laa mthi lilizwi likaThixo, kwaye wena umzimba wakho ulilizwi likaThixo. Thixo wawuthethe wabakho kanjalo, wawenza uphuma kokungekhoyo ekwakungekho nto. Ngaba wakho wabuqaphela ubomi bomntu ukuba buvela phi na? Iseli enye encinane, encinane kangangokuba iliso lomntu lingenakho ukuyibona kuphela ngeglasi enkulu enamandla. Kwaye phaya kuphuma ikhulu elinamashumi amahlanu, indoda engamakhulu amabini eeponti ivela phi na? Yabona, iqo wayithetha nje kwaye yasiyaqala nje ngokwemvela, yakhula kwaye phaya yavelisa kanye ngokuchanekileyo, wathetha wonke umntu yonke into yaba. Kwaye yinto emangalisayo, into emangalisayo ngale ntsasa ukujonga ilizwi likaThixo. Ngoku ngale ntsasa kwiTestamente endala sityhila ngaphaya kwisikroniki. Ndiye ndacaphuka nje kancina leli xa nityhila ngoku kwisikroniki sahluko se18 kudinwa nje okuncinane. Kodwa kuba inkosi ithandile, ndiqinisekanga sizakwazi ngakumbi ngobu busuku bangolwesithathu. Kuba inkosi ithandile kwaye nebandla liziva likhokelelwa ngaloo ndlela, ndingathanda ukuba nolwesithathu, lwesine, lwesihlanu, umgqibelo necawa njengemvuselelo apha, nje imvuselelo yemfundiso evela elizwini. Ngolwesithathu, lwesine, lwesihlanu, umgqibelo necawa nje imfundiso ngelizwi, hayi iinkonzo zempiliso kodwa imfundiso. Mhlawumbi inkosi ingasikhokelela kuloo ndlela. Kwaye ngoko thina ndiyakuthanda nje ukuba nani nokuba nobudlelwane elizwini kunye nani. Inkosi kakhulu ngalowo mhle ommangalisayo, uAmen. Ngoku kwisahluko se18 sezikhronike kwaye siqale ngomqolo we12 sinqwenela ukuseka iingcinga zethu bethutyana nje ngalo mqolo ubalulekileyo wale mini eyokuqala yezikhronike okanye eyesibini yezikhronike. Ndicela uxolo. Izikhronike zesibini 18:12 kwaye siza kufunda inxalenye yayo apha size sibone ukuba inkosi yethu ifuna sazi ntoni na. Ke umthunywa obeye kubiza uMikaya wathetha kuye esithi, yabona amazwi abaprofeti athetha okuhle ngamlomo mbi kukumkani. Ilizwi lakho makhe libe njengelabo, ndiyakubongoza uthethe okuhle. Wathi uMikaya ehleli nje uYehova athe wakuthetha uThixo wam ndothetha kona. Kwaye xana wafika kukumkani, wathi ukumkani kuye, Mikaya, siye na eRamoti yaseGiliyadi ukuba silwe, siyeke kusini na? Wathi nyuka ube nempumelelo, kwaye baya kunikelwa esandleni sakho. Ngoku ukuseka ingcinga yethu okwemizuzwana embalwa, ilizwi elinye nje kuye kwakhona ngoku. Bawo wethu osezulwini, ngeentliziyo ezinombulelo sisondela kuwe njengoku, endaweni yemiphefumlo elahlekileyo, endaweni yabasweleyo, endaweni yebandla. Ukuba wanga umoya oyingcwele ungangena elizwini ngokukhawuleza ngoku, siyathandaza uthabathele nkqo yo yonke intliziyo elapha enesidingo, kwaye xana ehambisa umyalezo wakhe welizwi elinamandla entliziyweni, yanga sonke singaphumelela ngawo ngale ntsasa. Bemka bewushiya umnquba bevuya bedumisa uThixo besithi, iintliziyo zethu ziyavutha ngaphakathi kwethu ngenxa yobukho bakhe, kuba sikucela egameni lakhe. Amen. Umboniso wethu usekelwe ngale ntsasa kwintlekele, kwaye iTestamente endala kum ihlala isisithunzi okanye ukuxelwa kwangaphambili kweTestamente entsha. Amaxesha amaninzi umntu othile wathi, Zanu Branham, utheni uhlala uthabatha iTestamente endala phantse rhoko, uthabatha isihloko uyakubuyela emva kwiTestamente endala? Ndiyenza ngokuba ndiyathanda ukuzekelisa, ndiyathanda imfundo yam ilinganiselwe kakhulu njengoko nonke nisazi, kwaye kuphela kwendlela endiyazi ngayo ukuba ndikwenye indawo elungileyo ekufutshane ukubona ukuba yayiyintoni na umfuziselo, ukukhangela ngaphandle kweplani kwaye ubone ukuba yayiyintoni na, kwaye ngoko ndiyazi ukuba yayiyintoni na leya iya kuba yinto efana le ilapha, ukuba isisithunzi nje sayo, kwaye ndihlala ndikhangela emva kwiTestamente endala ukuze ndibone into eyenziwa ngabantwana bakaIsrayeli, ndibone ukuba sasiyintoni na isohlwayo sesona, ubone ukuba ubulungisa babaprofeti babuyintoni na, ubone ukuba zaziyintoni na zonke ezo zinto, kwaye emva koko ndiya kuba nokuqonda ukuba yintoni le ilapha eye yafanekisela kwangaphambili into oku ya kuba yiyo kuqukumbela ekugqibeleni. Ngeli xesha kuye kwabakho into enkulu eyenzekayo kwisrayeli, kwakusebumnyameni benzulu yobusuku bayo kwiTestamente endala. Ukuba inkosi ithandile, mhlawumbi kwiinkonzo ezizayo ingathanda ukubonisa ukuba izigaba ezisixhenxe zebandla zafanekiselwa njani na kwiTestamente endala, indlela abaqala ngayo kanye njengasekuqalekeni kwezigaba zebandla lebandla leentlanga, kwaye wehla kanye ukuphumela kwisigaba sobumnyama esifanayo, kwaye waphuma waya kungena kwixesha elizukileyo lePentecost, ekuweni komoya oyingcwele kwibandla lokuqala le kwixesha lamaYuda, emva koko ukudlula kwelinye ixesha lebandla leentlanga ngesigaba sobumnyama, kwaye emva koko ukuphuma kwakhona kungene kwiminyaka eliwaka ekugqibeleni. Ngoku indlela ekwakuthi emva embindini kwiinkulungwane phaya lo kumkani mkhulu uAhab wenyuka esemandleni, kwaye wayekhwele kwigama labanye ookumkani bakwaIsrayeli elaliyi uAhab ngokwakhe wayeluhlobo lweikholwa lomda, mhlala ndibhekisa kuye ngolo hlobo ngokuba wayeyinxalenye yexesha kweli cala locingo, inxalenye yexesha kweli yayicala locingo. Awunakuze wazi ukuba mawumephi, indoda engazinzanga ngolo hlobo okanye umntu ozibanga ukuba ngumKristu kwaye lowo ongazinzanga awazi ukuba wenze ntoni ngalaa mntu. Namhlanje bangamaKristu ngomso awubazi ukuba bapho enkonzweni, namhlanje bayavuya kwaye bayacula kwaye bayadumisa uThixo, kwaye ngomso baphandle bayasela ukunxila ukujikeleza. Ngoko olo hlobo lomntu kunzima ukwenza nantoni ngaye. Khumbula ndiseyinkwenkwana, sakhe sane ihashe elidala elalidla ngokutsiba amacingo ngalo lonke ixesha. Kwaye ndiyaqikelela ukuba uninzi lwenu madoda akubudala bam ningakwazi emva kwemihla yamahashe, imihla yenqwelo. Ndikhe ndeza amaxesha amaninzi kanye ezantsi kwesi sitalato apho ndiqhuba ihashe nenqwelo ngokwam. Ndinamashumi amana nesihlanu. Ke bona ndiyakhumbula eli hashe lidala sasibeka idyokho entanyeni yalo njengokuba ubuya kwenza kwinkomo. Ukulenza lingatsibi ucingo. Kwaye lalitsiba nakanjani na, kwaye laliya kuxhoma loo dyokhwe kwaye liyijikelise nokunjalo laliya kuya ngaphaya kocingo kwaye ngenye imini yintoni lona. Ndandizibuza ukuba yintoni le yayitsala laa mfo mdala kwaye kwakukho umngxuma omkhulu otshonayo ezantsi phaya. Ngoku lalimi kwilusene o phezulu kodwa lalifuna kwakukho incakuba zengca yegadi yeziqhamo kumngxuma otshonayo. Kwaye lalitsiba olo cingo kwaye langena kulaa mngxuma otshonayo apho zonke ezi ncingo neeglasi apho sasikhona kweyethu indawo yokulahla kwaye lingene phaya ukuze lifumane imithamo embalwa yaloo ngca yegadi yeziqhamo. Kwaye sasimelwe sifumane amanye amahashe kwaye alitsale elikhupha kuloo mngxuma otshonayo. Xa nalingena phaya lalixhonywa kwaye xana lisima phandle phaya lalingcangcazela lisobho kwaye kwaye layelinjalo nje ukufumana umthamo okanye emibini yaloo ngca yegadi yeziqhamo xana lalimi kwiluluseni phantse isima emadolweni. Ndikhe ndicinge ngaloo mfanekiso indlela yomkreqe ilukhuni lalingekaze lihlale ngokuzinza apho lalisitya kwaye libe nexesha elimangalisayo. Kodwa lalimele litsibe ucingo lize ligruzuke kwaye lisikwe ngolo hlobo ukufumana nje umthamo wengca yolunye uhlobo olwahlukileyo. Ngokoko nje kumalunga nendlela abenza ngayo abantu abatsiba ucingo lwedlelo likaThixo, ingaba anikholwa oko baphume bemke namhlanje ngenani ngaphakathi usebandleni unexesha elimangalisayo ngoko ngomso ukuthengise ngento yelolo hlobo kwenza kube nzima kakhulu. U-Ahabu wayengumntu wolo hlobo kakhulu okanye ngaphantsi. Ngayo yonke indlela owawubhudla ngayo umoya, u-Ahabu wayeyibeke iseyile yakhe ukuba yayikweli cala okanye kweli yacala. Umtshato wakhe wamenza imvutyulelo ngomfazi omncinane owayeyinkosazana encinane, intombi yokumkani uJezebeli, emhle kakhulu ngenkangeleko, umfazi omhle kakhulu kodwa entliziyweni yakhe wayengongendawo. Kwaye wayengumnquli wezithixo kwaye wabangela wonke uIsrayeli. Ngoko ndingathanda njani ukuma phaya kumda nje imizuzu embalwa njengoko kwakunjalo ekungeneni kumbindi woku ubumama yabona phaya. Kwaye xana indoda iqalisa ukutshata uhlobo lwentombazana umfazi owathi yena kungaphezulu nje kokukhangeleka kubuhle, kumele ukufumana umntu othile kokubini umphefumlo nomzimba kumanywe kunye, umntu oyakuba ngumhlobo wakho ngenene nomhlobo oyakuhlala nawe ebunzimeni nasebubini. Kodwa u-Ahabu wasuka nje wamwela ngenxa yokuba wayemhle, ndiyaqonda, kwaye watshata. Yayingenokuba yenye into ngaye ngenxa yokuba wayengongendawo njengoko wayenjalo. Kwaye weza ngaphaya kwaye ngoko kakade esongelwe naye ngolo hlobo kwaye emthanda ngokuba wabangela ukuba wonke uIsrayeli one kwaye amxhase uThixo nokudiliza izibingelelo zikaThixo nokwakha izibingelelo zikaBhahali. Kwaye babe nonqulo lukaBhahali uIsrayeli wonke ngelo xesha. Ngoku umfazi wakhe wabangela uNabhothi olilungisa abaninzi benu bafundile ngayo indlela awasithabatha ngayo isidileya sakhe ngenkohliso, wafunga ubuxoki kwaye waba namangqina obuxoki nxamnye naye ngokuba wayefuna ukwenzela umyeni wakhe okuthile. Kwaye wabulala indoda elilungisa ukuze afumane isidiliya esimanywe kufuphi nomhlaba waseBhoto. Konke oku uThixo wayekhangele ezantsi. Ke umprofeti u-Eliya wayengomkhulu umkhonzo namandla wenkosi, waprofeta kwaye waxela uJezebeli loo nto yayiza kwenzeka kuye. Kwaye waxela u-Ahabu ukuba izinja ziya kulixhapha elakhe igazi. Ngoku xana uThixo ethethe nantoni na kakade ngaloo mihla, ilizwi lenkosi elithe ngqo leza ngomprofeti. UThixo wayethethile nje kudala ngeendawo ezininzi nangeendlela ezahlukeneyo koobawo ngabaprofeti ngaloo mhla wokugqibela wenyana wakhe uKristu Yesu. Ke eli lilizwi kwaye ukuba nantoni na echaseneyo noko yeke, yabona. Ngoku okwesibini uthetha namhlanje ngomprofeti imboni nokunjalo, kodwa okokuqala oku ilizwi Ngoku kwaye u-Ahab wayebenzile obo bubi kwaye waqhubela phambili. UThixo ebasikelela abantu iminyaka emininzi kwaye ekugqibeleni uYehoshafati wayengukumkani kwaYuda. Ngeli thuba u-Ahab wayengukumkani phezu ko-Israyeli kwaye ngoko uYehoshafati wayeyindoda elilungisa. Wayengunyana ka-Asa. U-Asa wayeyindoda elilungisa kwaye wadiliza zonke izibingelelo zezithixo wazakha izibingelelo zikaYehova kwaye babe nayo imvuselelo njengokuba yayinjalo phezulu kwaYuda. Kwaze kwathi emva kwethuba uYehoshafati okanye u-Ahab igxebe wathumela kwaye wafumana esinye isiqwenga somhlaba eSiriya owayecinga ukuba ngowakhe, owayecinga ukuba uyakuya awuthabathe. Ngoko wamcela lo Yehoshafati ukuba angeza na kwaye benze ukuzimanya naye. Kwaye kakade kukho ingozi enkulu ngoku, yabona, xana beyibona le kumkani inkulu u-Ahab ezantsi phaya. Kwaye bayibona le inkulu apha phezulu uYehoshafati omnye wabo odikidiki, omnye indoda ezaliswe ngumoya. Khangela indlela owenza ngayo umanyano lwakho. Khangela into oyenzayo, indlela ozibophelela ngayo edyokweni nabangakholwayo. Zigcine ucocekile, ingakumbi kulo mhla siphila kuwo. Ndiyakholwa abantu, ngaphandle kwesithunzi samathandabuzo oku kuvuthisiwe entliziyweni yam, naso isizathu sokuba ndikhangele obu busuku buhlanu kungekudala ukuba kube kanye phambi kokuba kwenzeke, ukunika eli bandla ukukama ngokucokisekileyo ngeBhayibhile. Siphila emithunzini yexesha, ingenzeka nanini na. Xana sibona amaxesha efika okuba izinto zenzeke kanye ubungendawo botshaba kanye wona amagunya, sikhangela kwezi nkqwithelo zekhephu nayo yonke into eyenzekayo, zonke izinyikitya zokufa, zonke izinto ezihlukeneyo, konke okukubangelwa zezi ziphazamiso zokudubula eziziqhushumbisi nezinto, bahlanganisa izinto zixubene apha kwaye bayangcolisa kwilabholayitri enkulu kaThixo. Kuzaliseka ilizwi lakhe, iza kwenzeka. Ke umntu wesono uyavuka amandla ngenkohliso enkulu. Bethu, ndive umlungiselele ngale ntsasa yendoda ezaliswe ngumoya, ethabatha uPawulu erhamncwa esithi umchasi Kristu yiRashiya yengakanani impazamo. Aha, iRashiya ayinanto yakwenza nalo, hayi mhlekazo, oko kungokwezibhalo. Ngoku kodwa qaphela kweli xesha likhulu siphila kulo, isilumkiso. Ngoku lo Yehoshafati eziva ngohlobo olulungileyo ngokuba ukumkani omkhulu wakwaSrayeli wathi, yiza undityelele, kwaye waya phaya ezantsi kwaye bathabatha iinkomo neegusha nanjalo njalo benza idini. Ngalo lonke ixesha entliziyweni kaHabhe ezantsi phaya wayengumkhohlisi kuba wayenganquli la okanye ukubingelela ngezo gusha nezinto ngentliziyo enyanisekileyo, ngokuba emveni kwako konke wangqiyama ngakumbi kunqulo lomfazi wakhe. Kwaye qaphela kanye njengokuba u-Ahabhe watshata uJezebhele ngexesha leso sigaba sikhulu sobumnyama sikaIsrayeli, wazisa unqulo zithixo kwaIsrayeli, ona mfuziselo unguwo wanamhlanje kanye nje kwisigaba sobumnyama xana sisiza ngabapostile bokuqala, umjikelo wesibini, umjikelo wesithathu ngaphaya kuya kwisigaba sobumnyama 15 lamakhulu eminyaka, njengokuba u-Ahabhe watshata uJezebhele kwaye wazisa unqulo zithixo kwaIsrayeli, ngokunjalo nebandla likamoya oyingcwele litshatele kwii-isms laze lazisa unqulo zithixo kwaye namhlanje luhlobo oluthile lobuKristu. Yabona, yabona nje kumnyama kakhulu kwaye ngoku lisiwe phantsi suku ngalunye, isigaba ngasinye sebandla siyihlasiye kwakuloo nto inye, ukuya kutsho kwincopho enkulu, ukuya kwimeko yedikidiki kuza isigaba sebandla selawudika elidikidiki. Oh, enjani yona ukoyikeka iyure siphila kuyo. Phulaphulani, ndifuna ukuvuma kanye apho phambi kokuba ndiqhubele mgama. Ndingumshumayeli wodidila kudala olangazelela ukubona imihla yakudala kwakhona. Ndibone okuninzi okukulinganisa iHollywood yayihombisa ivangeli ndide ndibe ndikruqukile kakhulu kwaye ndidiniwe yiyo. Ewe mhlekazi, ufuna ukubona udidi lwakudala ndinoloyiko lokuba ubuKristu sibenza bube buhle kakhulu ebantwini ngumgca wengozi. Oh, uYehoshafati wehla ecinga, oh ke lo kumkani mkhulu wakwaSirayeli yakuthi nje, oh siza kuyakulunga konke kwaye kanye phakathi kwabo bonke obo buhle bukhulu. Wenza ntoni? Wenza umanyano ukuba enyuke ukuya kulwa noTshaba ngeendawo ezifanayo ngokuba bathi sobabini singabantu abanye, kodwa babe ngenjalo. Elinye kwakuliqela elizaliswe ngumoya, elinye yayiliqela elidikidini. Abangobantu banye, hayi mhlekazi, awunako ukuba ubumnyama abunabudlelwane nokukhanya, ubusuku abunakubakho ebukhoneni bokukhanya kwelanga. Kwaye lelona xesha lobuqhophololo likhoyo liphakathi kwamaxesha. Nje xana ilanga litshona okanye liphuma, lelona xesha lobuqhophololo likhoyo. Akukho mbono owaneleyo wokubona ucacileyo. Izibane zakho kwimoto yakho aziyi kukhanyisa kakuhle kwaye zicace. Kungcono ukuba kube mnyama okanye kukhanye. UYesu wathi yiba shushu okanye ubande, ungabi dikidiki, nje oko ngumgca wengozi. Kwaye ngoko uYehoshafati xana esihla, kwaye ngoko olu manyano lukhulu lwenziwe lwalungamkholisi uThixo. Kwaye qaphela, njengexesha lakhe lonke uchulumanco ngoku ndibabalwe ngulokumkani, kwaye oh ndindi nobudlelwane nalo mmelwane ndine. Yabona lumka oko bantu, yabona nantso ke into ebangela yonke inkathazo ejikelezelwe mnquba apha nangaphaya komnye. Yabona zilumkeleni into enizihlanganisa nayo. Yabona phumani kanye kwaye nime noKristu okanye nibe nxamnye naye. Yabona ngoku lo mfo wenza umanyano kwaye wacinga ukuba wenze into enkulu. Nangoko xana wathi akukho ngoku phambi kokuba sinyuke umelwe sibuze enkosini malunga noku. Ngoku uYehoshafati wayenenkolo eyaneleyo eyayisele kuye kwimpazamo yakhe ukuba wehla waya phaya kulo kumkani, kodwa wayenenkolo eyaneleyo eseleyo kuye ukuba acinge ke simelwe kukubuza enkosini ubungcinane. Ngoku kwahaku wayephuma kanye ngaphandle kokuba athethe nelizwi, indlela yakhe nje yobuxhakaxhaka ngokwasemzimbeni, indlela yobuntu yokwenza izinto. Iyamangala kanye apha bantu ukuba oko bekungenjalo amaxesha amaninzi senze iimpazamo. Icinge kwaye uke imele kukuba ngale ndlela kwaye siyibeka ngolo hlobo. Ndicinga ukuba kulapho uninzi lovangelo lwaseMelika lukhoyo namhlanje, kuba siyibeke ngesimo sese ndingathi uvangelo lwaseHollywood okuninzi malunga nobukhazikhazi. Siyaqaphela ukuba umvangeli uza eqongeni namhlanje kwaye bethu ukhukhumele wonke kwaye uthetha iziqhulo ezininzi ngaphambi kokuba aqalise ukushumayela, kwaye nezinto ezinjalo kwaye aqhubele phambili enze njengomntu ohlekisayo epulpitini. Xana kufika ixesha lokwenza ubizo lwesiguqu, abantu ababonye nokuphi na ukunyaniseka ukwenza ubizo lwesiguqu ngabo. Kunjalo oko naso isizathu sokuba ihlabathi libe kwimeko yedikidiki namhlanje elikuyo. Ndiyazibuza namhlanje kunje namhlanje ndi ibandla sizamile ukuthumela amakhwenkwe ethu esikolweni kufunda ipsychology nokunjalo ngolo hlobo, kwazi indlela yokubeka ngaphezulu kwenkqubo ukungena epulpitini kunye nokulungiselela eyethu. Umyalezo nomtsalane kakhulu kuba uya kubamba abantu kwaye ubambe ingqwalaselo yabo, kwaye uninzi olukhulu lwabesipsychology bayaphuma njengootishala ngolo hlobo kwaye balinganise baze bazenze into ethile. Kwaye ndiyamangala xana bona ukuba sihlala sixela ngobuhle kunye nomtsalane webandla, kodwa siyasilela ukubaxelela lowo uya kundilandela makazintsame awuthwale umnqamlezo wakhe kwaye andilandele. Ndiyazibuza ukuba asibenzanga buhle kakhulu na ubuhle bebandla kumfo ongenayo. Umzekelo, ibandla lamabhaptisi namhlanje linentetho ethi isigidi ngaphezulu ngo-44 bethabathela amalungu phakathi ngamawaka namashumi amawaka abangaguqukanga, abantu nje abangenayo bazibandakanye nebandla. Kwaye kulityala ibandla likaYesu Kristu ukuthabatha amalungu anjalo angeniswe, basasela nangoku, basatshaya nangoku, basangcakaza nangoku, basaxoka nangoku, beze ebandleni belindele ukonwatyiswa ligquba labavangeli baseHollywood abaphakamayo bebeka ubukhazikhazi obuninzi kunye nezixhobo ezininzi ezikhulu ezihlazinyuka eqongeni. Xana bemelwe kukuba nodidi lwakudala uThixo kuqala bekhwaza esiguqweni ezantsi phaya apho amadoda nabafazi bengezi ukuza kukhazimlisa kanye ukubaleka kwaye benze ukuhlekisa. kodwa ukwehlela esigukweni kwaye uqonde ukuba ukufa kukayesu kristu phaya lowo wabafelayo ukuba babuyele ekunyanisekeni kuthixo kwakhona ndiyambangala ukuba siphili kolwahlobo lwexesha xa nasithabatha abavangeli abakhulu njengabaninzi abo banqumla amazwe namhlanje abavangeli abaziwa kakhulu abafunda ufundo lwengqondo kwaye batsalela abantu ebandleni kodwa emva kokuba uthe wabangenisa ebandleni ngoko yintoni oya kuyenza kubo yintoni abaya kuyenza emva kokuba bengenile ebandleni nje ukuzimanya ebandleni kwaye babuyele emva ngesono esinye kwanomnqweno omnye ababeze nawo ebandleni babuyela umva ngendlela yekwane kwaye naso isizathu namhlanje ihlabathi elikhangele kuso wathi ke ukuba laa ndoda inenkolo ukuba laa mntu ufumene inkolo ndinoloyiko siyenze yalula kakhulu ndiyathanda ndiyacinga uvuyo ngokuqinisekileyo ndiyakholwa ukuba lonke uvuyo lukuyesu kristu kunjalo oko ndiyakholwa ukuba luvuyo nolonwabo kodwa khumbula mzalwana yindlela yentlungu nokubandezeleka kunye nomnqamlezo kumele ukuqaphele oko nako injalo loo nto ndiyazibuza ukuba asizange siyipeyinte kancinci kancinci igudile kakhulu njengoko ndandikhangele kwaye umfazi wam wabeka ndaqalisa phandle kwaye wabeka umfiyo kwibhatyi yam ngale ntsasa wathi kumele ukuyinxiba umama wakho uyaphila kwaye ndathi o sithandwa andazi usuku loomama luyamangalisa kodwa oko kufana nehlabathi bayenze into yorhwebo nje kuphela ukuthengisa iintyatyambo nezinto ezinjalo kuba kukuthotywa kukamama ngokuba umama wam yonke imihle yonyaka ewe mhlekazi hayi nje usuku olunye ndiza kuthi uyamthanda umama wakho ndimthumele isipha seentyatyambo ngomhla wosuku lukamama olugqithileyo ke mzalwane umele ukuba ngumama yonke imihla kodwa lurhwebo laa ntyatyambo intle ndiyayithanda intyatyambo entle ndicinga ngako oko njengoko ndisenza indlela entle ngayo intyatyambo iyadubula kwaye inevumba elimnandi kwaye umntu odlula ngendlela uyayijoja isilwanyana esidlulayo siyalijoja kodwa ngokukhangela intle njengebandla lenkosi uyesu kristu yeyona nto eyizukileyo iimpiliso ezingcwele namandla nezimangaliso nemiqondiso nemimangaliso nenkululeko yokusuka esonweni yindawo entle kodwa khangela ukuba laa mfiyo kuya kufuneka ukuba size ibandla njengayo yonke imvelo laa mfiyo nakubeni intle yonke inkomo elizweni biya kuyikhotha ukuba ibinako kodwa imvelo yabonelela ngenkunzana ezincinane imikhonto emincinane ethe nca phaya ebizwa ngameva kwaye ziyazishiya kude oko kuyazikhusela oko kuchanekile kwaye ndiyacinga namhlanje ukuba besingenalo ilizwi likathixo elibukhali kunekrele elintlangothi mbini ukujikeleza ubuhle bamandla obungcwele bukathixo siya kuvumela yonke inkomo elizweni zikhothe kuyo kwaye ziyibulale iya kulenza ncangati iya kuba lityala kwibandla kunjalo oko ndiyacinga namhlanje into esiyisweleyo ngakumbi lududi lakudala lwabalungiseleli ababizwe nguthixo abakrwada mhlawumbi hayi ngemfundo engako kodwa baya kubazisa abantu esigukweni kwaye phaya baya kuba buhlungu hayi ngovuyo nokuhleka nokuqhafaza intshungama kwaye babhala amagama abephepheni kodwa mzalwane ukugcwala kwakudala nokokufa ade amadoda nabafazi baguquke ngokupheleleyo ezonweni zabo kwaye basondele kuthixo amen ndiyakuxelela sinayo phakamisani izandla zenu abafuna ukwamkela ukristu nonke ngolo hlobo kulungile konke oko mzalwane kodwa oko akusigxothi isono kufuneka uguquke kuqala lungisa yehlela phaya ezantsi kwaye ukhale ngenene khumbula amaxesha xana abantu bodidi lwakudala babeya kwehla ngeepaseji kwaye benyuka besihla emigaqweni belila kwaye bethetha kubamelwane babo oko yayingamakristu aloo mhla bebaxelela malunga nezinto zenkosi kwaye namhlanje sibeka igama lethu kwincwadi yecawe kwaye siphume size sihlale ekhaya kwaye singazi sithethe nelizwi malunga nayo ukungakhathali nje okoko sisebandleni kulungile oko sekile siyaphazama phaya abantu khangelani kuba oko akuyikuma kwimigwebo hayi mhlekazi usoze kukho nto incinane lowo uya kundilandela makazincame ngokwakhe awuthabathe umnqamlezo wakhe kwaye afe imihla ngemihla hlala ufile phaya emnqamlezweni njalo oko intlungu indlela ndiza kuthabatha indlela uyacula nabambalwa abacekisiweyo benkosi. Ndiyacinga namhlanje lelinjani ixesha esiphila kulo ukuba uvangele balubeka kwizibane ezikhulu eziqaqambileyo kwaye bazama xana ubona umvangele esiza edolophini uyazibuza. Mna imihlangano yam ibe nobutyala baloo nto inye kunjalo oko. Ndiyazibuza ukuba ngubani oza edolophini ngaxesha lithile umvangelo okanye uYesu Kristu kuba banayo. Ndaya kwindawo apha kunekudala apho umvangelo othile wayemele kukuza kwaye igama likaYesu ngokuba babe nomfanekiso womvangeli indoda yeyure indoda enoku kwaye indoda enokuya. Mna ngamanye amaxesha ndiye ndicinge ngolungiselelo lwam kwaye ndibona abantu besiza kwaye bendingena kwigumbi lehotele ndithi Thixo ngubani ngubani abantu beze kumbona mna okanye wena yabona. Ukuba beze kubona mna balahlekile nangoko kodwa owu Thixo ndihlisele phantsi ndithabathe ndifuna ukummela wena lowo siya kuma phambi kwakhe ngenye imini ngezandla ezincancazelayo nokuncancazela umzimba otyhafileyo sikhangele kuwe nokwazi ukuba umphefumlo wam uxhomekeke ngesigqibo sakho. Masimphakamiseni uKristu namhlanje uthi ke ndingowasebhaptizi ndingumwisile ndingowomnqubo ndenza oko oko akunanto yakwenza nayo akukho nto. Ndiyazibuza ngelinye ixesha apho kungekudala ndabona isibhengezo phezulu apho iphulo elithile lalisiza esixekweni kwaye ilizwi lendoda igama lale ndoda libhalwe ngono bumabakhulu yonke indlela kujikela ngokunjalo kwaye emazantsi kwikona encinane yathi uYesu Kristu usekwanguyezo namhlanje nangonaphakade ezantsi kude ekoneni yabona babuthi abada bonke ubungcwele kusuka kuKristu babubeka kwindoda ethile okanye ibandla elithile okanye umbutho othile. Mzalwane, ndiyakuxelela ungabhunca wabukhazikhazi ukwenza ukuhlekisa kwaseHollywood ngolo hlobo ngebandla kodwa kubukho bukaYesu Kristu nguye ofanele ukuzukiswa kunjalo ngoko yinyaniso leyo mzalwane wam othandekayo nodade. Musa ukuba nomsindo kum ukhumbule nje ukuba ndishumayela kuwe ndifuna ukushumayela ngokungathi le yintshumayelo yokugqibela endiyakuyishumayela ebomini bam. Ndifuna ukushumayela yonke intshumayelo endiyishumayelayo ngokungathi ndingumntu ofayo oshumayela kubantu abafayo kwaye ndinjalo ukukhanya kwam kuvuthela phantsi yonke imihla nokwakho nawe kwaye singabantu abafayo kwaye simele kukukhangelana noThixo ophilayo ngezinye zezintsuku kwaye kungcono sibe sekunyanisekeni okunzulu malunga noku kubuhle nje kwaye uqhubele phambili uzimanye kwibandla kwaye uye apha naphaya wenze ngale ndlela nangalaa ndlela kungcono sibe nemihlangano edilwa kudala lwemithandazo emakhayeni wethu kwaye sikhale kuThixo imini nobusuku usuku lusondele xesha lembandezelo xesha lenkathazo. Bhayibhile yathi umhla omnyama kwaye siphila kuwo. Indlela le ndoda inkulu yaya ngayo phaya ezantsi phantsi kochulumanco yazimanya nabadikidiki kunye nebemida kwaye yacinga ukuba yayisenza into enkulu. Yayicinga ukuba uThixo wayemsikelela wayeingaqapheli ukuba kanye ngoko yayingenisa lonke eli qela kunye nayo. Yintoni? Iqela lethu elincinane likaYuda apha phezulu liza kuhla kwaye sizibanda kanye namaqela amakhulu akwaSirayeli siya kuba ngabantu abanamandla kangakanani. Nantsoko kwaye lowo ngowona mgca wenkohliso omtyholi awusebenzisayo ngoku ukungenisa umchasi Kristu ngokuqinisekileyo njengoko ndimi koko siza kuhlanganisa imigudu yethu kunye. Asinako ukukwenza oko bangathini nababini ukuhamba kunye bengavumelani. Le United States yenza okufanayo amava afanayo kunye nempazamo efanayo xana yazimanya neRussia emva phaya ngelo xesha babesele bekulungele nje ukuba nemfazwe kwaye bazibophelele kunye neRussia. Kwaye ngoku uyayibona yintoni esinayo akunjalo baneenqwelomoya zethu nazo zonke iimfihlo zethu neziqhushumbisi zethu ze-atom nayo yonke into ibekwe ngaphaya ukuyidubula ibuyele kwakuthi loo nto inye ihamba ngokomoya. Ngoko siyafumanisa emva kokuba uYehoshafati ethe wenza olu manyano kwaye babuza ngoku khangela khangela ilizwe langaphandle wathi ngokuqinisekileyo sinabaprofeti abaninzi apha ezantsi sinesikolo sakwalizwe sizele ngabo behla baya kufumana abafo babeqeqeshiwe babeyazi psychology babesazi malunga nako konke oko wathi nyukani ngozi kwaye siyacela kwaye sibuza inkosi konke kakade kwingqondo yabo ekhukhumeleyo yenyama beza phezulu phaya kwaye bathi ngokukhangela thina qhubekani ninyuke niye inkosi nani kwaye inkosi iya kuninika eso siqwenga somhlaba phaya lowo oza kuba ngowenu niya kubatsalela umva amasiriya niya kuyenza loo nto omnye wabo nkqu wazenzela iimpondo zentsimbi ezinkulu waqalisa ukubaleka jikeleza ngolu hlobo esithi oku yinto niya kuwatyhalela kude amasiriya kodwa uyehoshafati engawomoya nje kancinane ngokuthe chatha ukunyamezela oko konakala kwabantu abaqhulayo kunjalo oko thixo siphe abanye uyehoshafati abadinweyo kwaphela koku kwenziwa ngabahlekisi baseHollywood kunjalo oko ukuzenzisa ukuzenza into abangeyiyo ukwenza umdlalo weqongo utsalela phakathi kwaye ngoko xana bengena phakathi yintoni onayo xana ungena phakathi njengokucela umbiza uqubha kwintlango akukho nto ngaphandle kwendawo yentlabathi phezu kwentloko yakho ukubangela iintsizi emva koko ngoko qaphela yintoni onokubazisa kuyo inenekazi elithile lathi kum ngenye imini indoda yathi ndiya kuya ecaweni kodwa yintoni endiza kuyifumana xana ndisiya ecaweni wathi ekuphela kwento bayenzayo kukulungiselela isidlo sangokuhlwa kwaye bano malunga noku okuya nokunye kwaye lathi nenekazi ndema ndiphelelwe ngamazwi kuba ndandingazi ukuba mandimthumele phi nantsolo yathi akwaba bendinokufumana ibandla lakudala apho ngokwenene bacula khona iingoma zodidi lwakudala kwaye baphile ngokuhlonela uThixo abantwana balambile bayakudla kumgqomo wenkunkulu kuxhomekeke kwibandla likaThixo ophilileyo ukuba libondle ilizwe eliphilileyo lenyaniso likaThixo phaya kubo bonke obo bukhazikhazi nezinto yehoshafati wathi akekho ngomnye umbi omnye umbi watsho ke yintoni oyisweleyo komnye umbi sinamakhulu amane abona bangcono bachongiweyo izifundiswa abondlekileyo abanxibisiweyo abakhoyo elizweni bemi apha bonke ngamnye ngamxhelomnye nantliziyonye nazwilinye besithi hamba uThixo unawe yazibuza ukuba United States ayizange idibane lento enye yazibuza ukuba ibandla likaThixo alihlangananga kwanaloo nto ini yazibuza ke ndikhangela banempumelelo banemikhulu iintlangano ezinkulu bathwala amawaka ngaxeshanye kodwa ndiyazibuza ukuba akekho ongomnye kwako ndiyazibuza ukuba akukho nto eyahlukileyo sifumanisa ukuba sinamashumi amathathu amawaka abaguqukileyo kwiiveki ezintandathu kwaye kwiiveki ezintandathu kamva asinaye nomnye kukho into engalunganga ndaweni ithile njalo kwaye konke bubukhazikhazi ukunxiba ihlabathi ngomabonakude ngonomathotholo ngemiboniso mifanekiso nakwezo ndawo phaya zonakalise esi sizwe ngokonakala kwaseHollywood kunjalo oko yonke into eyifuna ukuba bubukhazikhazi obukhulu ingaba siyonyaniso leyo uyazi ukuba yinyaniso leyo asisenalo unqulo lodidi lwakudala esasidla ngokuba nalo kwiminyaka eyadlulayo kungokuba iye yaliwa siza kufika kuyo nje umzuzwana yakubona kuba onjani wona ukuba mhle umfanekiso kanye umfanekiso ochukumisayo ndingathi kwaye apha naku kusiza lo yehoshafati wathi ewe ndiyababona bonke bona bonke ngabanye banezidanga kwaye nantoni naye kwakuyiyo bonke bamele ukuba ngabaprofeti okanye abalungiselela abakhulu baphuma kwiikholeji ezinkulu kwaye bakuko konke oku baphuma kwisikolo esikhulu somprofeti nayo yonke into banomxhelo mnye bebonke yinyaniso leyo kodwa akusekho omnye umbi ke yintoni oyisweleyo ngomnye xana amakhulu amane nika imvumelwano ngaxesha linye kodwa laa ndoda ezantsi kude entliziyweni yayo yayinothixo kwaye yayisazi ukuba kukho into engalunganga malunga noko ewe mhlekazi wayesazi ukuba kukho into ebolileyo ngokuba makhe ndikunike isibhalwa siyicaphuli kodwa nantsi into endiyifumanayo ndiyakwazi ukuba uyehoshafati wayesazi laa mhanahani siphaya ezantsi uAhabi ukuba wayengalunganga kuThixo kwaye uEliya wayeprofetile ilizwi likaThixo kuye kwaye uThixo angayisikelela njani into ayiqalekisileyo Amen. Ithetha kwaloo nto inye namhlanje sihlobo. Kwayibandla likaThixo ophilileyo elimi ngokunyanisekileyo kuThixo liya kuthetha kwaloo nto inye. Awunako ukuxuba ioli namanzi kuni kwaye uyibize ngokuba lusindiso. Awunako. Kumele uzahlule ngokwakho mzalwana. Kukho into ekumele yenzeke. Ukuba kukho naliphi na ithemba eliseleyo simele kukuba senze ukuthile kwaye sikwenze ngokukhawuleza kuba ilixa lochulo lukufuphi. Izinto ziyafumba yonke into kwaye ibandla likude kakhulu. Bafunda zonke iindidi zolinda ixesha, iincwadi, amabali nayo yonke into. Ndingaya namhlanje ndingaya enkonzweni kwaye ndingathi bangaphi abaziyo. Bayawazi onke amaculo emva kwenye yezimvuselelo zinkulu. Ngoku leliphi iphepha iculo elithilethile elikulo bayalazi. Bayazi ukuba ngubani, bayazi ukuba ngubani ozigqatsele ubumongameli kwaye ngubani ozigqatsele oku kwaye bangaphi na abadlali bomboniso bhanyabhanya abatshatileyo oku nokuya okunye. Kodwa ilizwi likaThixo abazi nto ngalo. Nantsoko ke sinikela ubaba obukho kwaye nangoko babanga ukuba bangamaKristu kwaye abantu abanakutyholwa isuka ngasemva kweqomo apho ivela khona. Ngokuchanekileyo ivela emva kweqomo. Babafundisa zonke iintlobo zezingqi nazo zonke iintlobo zoku nokuyana imibutho kwaye nendlela yokwenza amaqela olutsha nayo yonke into ngolwahlobo. Ndiyazibuza ukuba ihlawulwe. Akukho nto ichasene nayo kodwa ndiyazibuza ukuba yimfuno kaThixo naleyo. Xana uYesu wathi ngaphandle kokuba umntu azalwe ngamanzi nangumoya akasayi kungene ebukumkanini. Lowo uya kulandela emva kwabo makazincame kunye neziyolo zakhe zehlabathi. Awuthabathe umnqamlezo wakhe kwaye alandele emva kwam. Umnqamlezo luphawu lokufa intlungu. Lowo uya kuba ngumKristu makazihlube kwezize zakhe iingcinga, makazihlube kweiye yakhe imisebenzi. Makazihlube kuyo yonke into azincame kwaye awuthabathe laa mnqamlezo ungcwalisiweyo andilandele yonke imihla. Lowo uya kuza emva kwam makakwenze oko. Yiloo nto uYesu wayithethayo. Kodwa namhlanje sithi wonke umntu unexesha elikhulu. Bonke abantu baqhwaba izandla zabo. Wonke umntu uyakhwaza uhaleluya. Wonke umntu wenza oku. Indlela esinegquba lengxabano ngayo. Amen. UThixo, sikhuphe ezi ngoma zintsha kwaye sizicule ngokukhawuleza kubonakala ngokungathi za kutyhutya udonga kunye nazo okanye into elolo hlobo. Xa ndicinga ukuba besiya kuba sicula kufuphi kuwe Thixo wam bekuya kuba ngcono kakhulu kwibandla. Amaculo odidi lwakudala fumana abantu abaninzi bomdaniso weorchestra enye inkwenkwe kumdaniso weorchestra ngapha idlala ubusuku obugqithileyo kwaye ngokuhlwanje ngapha udlala ebandleni likaThixo ophilileyo lisisikize emehlweni kaThixo. Mayicikidwe loo ndoda kuqala kwaye ivelise isiqhamo isifanele inguquko ukubonisa ukuba ilungile kuThixo. Bazisa ihlabathi lejazz kanye eqongeni. Bazisa iHollywood intshumayelo yobunewunewu kanye eqongeni. Utheni ndingazange ndihlale kwisixeko senu esihombileyo kwiiveki ezimbalwa ezigqithileyo eLouisville eKentucky. Intliziyo yam yophuka xana babehleli phaya bonke bekulungele ukubona imimangaliso kaThixo kwaye kwamsinya nje wakuba ushumayela ivangeli babeya kuyizalisa ngomzuzwana kwaye bajike bafulathele baphume kweso sakhiwo. Ngokuqinisekileyo abayifuni iintliziyo zabo zenziwe lukhulu baphumela ngaphandle kwaye uninzi lwabo ngamaprotestanti nawo aya kwinkonzo buprotestanti kodwa babezaliswe bezele kakhulu ubukhazikhazi nayo yonke into lolo hlobo yokubola kunye nobucawe bade bangazinto ngomoya kaThixo ophilileyo benokumila bobuThixo ukanti bayawakhanyela amandla oko. Olunjani usuku esiluphilayo? Khangela apho lifumba khona. UYehoshafati wathi ndiyazi ahaphi naba abashumayeli bakho abangamakhulu amane bonke bangabafa ababukekayo ngamnye kubo bonke benxibile kwaye iinwele zabo zikanywe kakuhle na yonke into nokuba bayintoni na ngaphezulu. Basenokuba baneedidizi, basenokuba banazo zonke iintlobo zezidanga, basenokuba bayazazi izibhalo ukusuka ku-A ukuya ku-Z kodwa awunayo omnye ngaphezulu ndaweni ithile. Akusekho omnye njengaphezulu ndaweni ithile. Wathi ewe kukho omnye wumbi kodwa ndimthile. Nantsoke ndimthile. Khumbula wahabhi wayeyindoda yenkolo kwaye aba yayingabefundisi bezenkolo kodwa babeyithile le ndoda yayinenyaniso. Wathi ndimthile. Wathi uhlala enento echaseneyo nam. Wayenokuyeka njani ukuyenza loo nto xana ilizwi likaThixo lalimgwebile? Ungazibamba njani ukuba uyindoda yakwaThixo okanye umfazi wakwaThixo kwaye usazi kwaye ubone isono nezinto zifundiwe kwaye zilinganisiwe nayo yonke into lolo hlobo kwaye ubone imiphefumulo yabantu isiya ezogweni izigidi ngosuku kwaye umengxi awunakuyenza loo nto omnye umntu wathi kwingenye imini wathi ucinga ukuba ungayinqanda ndathi hayi andinakuyinqanda kuba uthixo watsho kodwa ngenye imini kwindawo yomgwebo baya kukhupha isikrini esikhulu sidanyaze kwikhamera ngaphaya kwaye oko kushicilelwe kwiteyibhu kuya kudlalwa kwaye ndiza kuma ndiphulaphule ndifuna ukuva ilizwi lam lilumkisa ngokuchasene nayo uthixo uya kundigweba xana ilizwi lam lisiza nxamnye nayo ewe mhlekazi xana sibona obu bomi esi sizukulwana senziwa kwakhona ngapha emgwebeni ngokuqinisekileyo siphila kwixesha eloyikekayo kwaye nalo apho likhoyo kwaye simbona esenza wathi akusekho omnye umbi wathi ewe kodwa ndimthile kuba uhlala iprofeta obubi nxamnye nam angatheni ukuyeka ushumayela ezo zinto zilukhulu xana ezibona ziqhubela phambili yabona ahabhi ephila njengokuba wayenjalo kwaye esenza njengoko wayenjalo kwaye sizisa abantu njengokuba benjalo ingatheni indoda yakwathixo okanye umfazi wakwathixo ukungakhwazi kwaye akhalimele isono kusuka macala onke xana bebona aba bashumayeli badikidiki nabahombisi nabafundisi nokunjalo ngolo hlobo bekhuphela abantu ngaphandle baye esihogweni ngezigidi phantsi kwenkohliso uninzi lwanquna kubantu bobungcwele andithethi kangako ngamawisile namabhaptizi nezinto ezinjalo banayo nabo kodwa ikanye ezantsi kumanqanaba wenu bethu ukuza eqongeni njengayo yonke enye into kodwa amakristu ephila njengayo yonke enye into ukunqumla kumazwe nezinto ngoko bayibize loo nto inkolo yinkolo kodwa ikude le nosindiso lwenkosi kunjalo oko babenza nje abantu igquba elikhulu elithabathekileyo ngoko njengokukhawuleza ukuba ukuthabatheka umncinane kuphela ngoko into yokuqala uyazi awunako ukufumana nomnye wabo ibandla lihlale lingenanto mzalwana ukuba umntu uyamthanda uthixo uya kuzalisa isihlalo sakhe ekubandleni ngalo lonke ixesha akanako ukuhlala kude nayo kunjalo oko ngoku qaphela imizuzu nje embalwa ndiza kuzama ukukhawulezisa ndiye nqo kwinqaku ngoku kuba ixesha lam liyahamba qaphela ngoko wathi akusekho kuphela nomnye umbi wathi ewe kodwa ndimthile hlala iprofeta ngokuchaseneyo nam thetha izinto ezimbi nxamnye nam kulungile oko wathi hamba uye kumbiza wathi igama lakhe ngumikhaya kodwa le ndoda yayinenkolo ngokwaneleyo yokwazi ukuba aba bafo babengalunganga kwaye nayiphi indoda yakhe yachukunyiswa kancinane ngomoya kathixo iyazi ukuba ezi zinto zibizwa ngobukristu namhlanje azilunganga awunakho ukulithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi ukuba wenje njalo uthando lukathixo alukho kuwe bhayibhile yatsho njalo ngoku khangela wathi hambani niye kumbiza kwaye bawela kwaye ngoko wathumela umthunywa omdala omncinane idikoni lebandla mhlawumbi okanye umntu othile waya ngapha yawaze wathi ngoku khangela mikhaya siza kukuzisa ngapha phambi ko-ahabi noyehoshafati ngoku bobabini bahleli phaya phandle kwaye bangamadoda amakhulu ngoku bangootishala kwaye bazizifundiswa kwaye banesidanga sabo nanjalo njalo kwaye bonke abeziko lethu labefundisi zonke iinkonzo zethu apha bagqibelele ngokwesivumelano okokuba oku kukuthanda kwenkosi ngoku uthethe kwaloo nto inye bayithethayo kwaye ndiyakuxelela uya kunxiba ngcono kwaye ukhwele kwinqwelo yekhadilapo ndiyakuxelela uya kuba ngumfo omkhulu ukuba uya kwenza oko ewe mhlekazi uya kuphumelela umikhaya wathi ihleli nje inkosi uthixo yakuthetha kuphela loo nto uthixo ayithethayo amen oh nantso indoda engantliziyo yam kusenokufuneka nditye isonka namanzi loo nto awayenzayo ngokwenza oko kusenokubethwa kwesinye isidlele nesinye nokuba yintoni nangaphezulu kodwa wathetha inyaniso kwaye wemanga kuyo uthixo wakuqinisekisa ukuba yinyaniso wayengadumanga kangako kodwa wayemazi uthixo bazisa umikhaya omncinane omdala ngaphaya wathi kulungile oko mikhaya uthini malunga nayo wathi nyuka nyuka wathi nyuka ngoxolo qhubeka ube nempumelelo yiloo nto ndifuna uyenza kodwa ndimbonile uisrayeli njengezimvu ezingenamalusi phezu kwendulo ethe saa kuko oko wathi kwaye xana wenza ngolo hlobo kwaye u-ahabi wajikela ngakuye ushafati wathi bendtheni kuwe laa mqenqeliye kungcwele okanye yintoni xo okanye nokuba yayiyintoni na laa mfo wathi ukuba benditheni kuwe loo mfo uya kuprofeta kuphela okubi okubi nxamnye nam benditheni ubeya kuligweba kuphela ibandla lethu kwaye agweba abalungiseli bethu kwaye ayigwebe indlela yenkolo yethu benditheni kuwe uya kuyitheka ndiyamasa Bendimazi utata wakhe phambi kwakho. Amen. Bendimazi utata wakhe phambi kwakho. Aha. Ewe mhlekazi, indoda yenene yakwaThixo. Wathi, bendisazi ukuba uya kukuthetha oko. Kwaye ke ngoko wathi, ewe, wathi, ndambona uIsrayeli njengezimvu ezithe saa ezingenamalusi phezu kwenduli. Kwaye ngoko wathi, ndim. Kwazemva koko omnye wabo bafo babe neempondo ezinkulu wayeza kutyhapha uShumayeli. Kwaye ngaphaya waze watsala uMikhaya omncinane wamjikeleza wambetha emlonyeni kalukhuni kangangoko wayenako. Wathi, uhambe ngeyiphi indlela umoya kaThixo xana uphuma kum ukuba uyazi. Wathi, yena, wathi, linda ude ube uhleli entolongweni ngapha kwaye uya kuyazi indlela ohambe ngayo. Njalo oko. Linda ide iRussia ibe ihleli apha phandle ithabathe izizwe nezinto ezinjalo neli lizwe ngenxa yokukreqa kwayo kwaye uza kubona ukuba yintoni eyayilungile nengalunganga. Kunjalo oko. Uya kubona ukuba inkolo yakho edikidiki iyakuhlawula na okanye hayi. Esi sizwe masize ezinyembezini. Singezi kwintsini nomdlalo weqongo. Esi sizwe masize kumadolo aso kwinguquko. Yiloo nto siyisweleyo. Hayi imvuselelo yokufumana abantu abaninzi ebandleni. Siswele ukuvala zonke izirhoxo simise konke ukutshaya imidiza sidilize imizimveliso. Siqalise uphulo lokwenyani lodidi lwakudala likamoya oyingcwele. Apha amadoda nabafazi imini nobusuku belele ngobuso babo belila. Yanixelela iya kuba lelona khusi likhulu esakhe sanalo esi sizwe. Nyani leyo. Umnquba kaBrenham uyeke ubudenge bawo. Mawubuyele emva apha esiguqweni kwaye ulungelane noThixo. Lungisanani nabamelwane nokunjalo kwaye nilungelelane noThixo. Aniyi kuba neengxabano kunye nokuqhubeka. Iya kuba yindawo yokusondela yehlabathi. Kunjalo oko. Ngoko leyo yinyaniso. Ngoko wathi, waphuma kweyiphi na indlela umoya kaThixo kum. Kwaye uMikhaya wathi, ndambona uThixo nomkhosi wakhe ibhunga lakhe lihlele ebuqhaqhawulini. Uyazi, uThixo unebhunga phezulu phaya kanye ethubeni. Unyusa ezakhe iingelosi kwaye abambe ibhunga kube kanye ethubeni phezulu ezulwini. Kwaye wathi, ndambona ehleli phezu kwetrone kwaye bonke abantu bemi ngasekunene ngasekhohlo kuye. Kwaye wathi, babexoxa, ngubani esinokumfumana kuba ehle alahlekise wahaphi. Simkhuphe apha aze azalisekise isiprofeto sika-Eliya. UThixo sele etshilo. Yintoni eyayiza kwenzeka ke siza kubona nje ukuba ngubani na oyakuhle. Kwaye umoya wobuxoki wenyuka usuka ngaphantsi kakade ukuphuma esihogweni. Wenyuka weza phambi koThixo kwaye wathi, ndiya kuhla ndize ndingene kwabo baShumayeli kwaye ndibenze bonke baprofete obuxoki. Oh, ingaba oko kwabavuthela, ingaba oko kwabenza baziva ngokungaqhelekanga xana bathi, ndiya kuhla kwaye ndibangele abo baShumayeli ngamnye kubo ukuprofeta ubuxoki. Kwaye wehla waza wangena kwabo baShumayeli kwaye baqalisa ukuprofeta ubuxoki. Kwaye mzalwane, kwaloo Thixo mnye ulawula kwitrone enye namhlanje kwaye kwaloo moya mnye wobuxoki wenze kwaloo nto inye namhlanje ukuprofeta ubuxoki. Bahlala besithi, uxolo, 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 emva kwemfazwe yehlabathi yokuqala. Bakhe ndikubonise apho ivela khona. Kwimfazwe yehlabathi yokuqala, xana iFrance ngaphaya yamfulathelayo uThixo kwii-gay 90s zabo kwaye yaqalisa, ngoku ndiza kufumana kancinane ekuziphatheni ke noke nihlale nje nizolile okwemizuzu embalwa. Khangela emva phaya ekuqalekeni ngaphaya eFrance, kulapho ubungendawo nokungcola kwaqala khona. Ukuba kwakhe kwakho umngxuma wempuku ehlabathini yiParis eFrance, kwaye ndiphantse ndahamba uninzi lwayo. Kwaye yeyona ndawo imbi endakha ndayibona. Kwaye iLondon, iNgilani ayohlukanga kangako. Kwaye iUnited States iza kanye emgceni nayo. Kunjalo oko, nabo apho bakhoyo. Ngalo lonke ixesha usaphula ukuziphatha kobufazi, wophula ithambo lomqolo wesizwe. Apha uya ngaphaya kumazwe abo kwaye uthi uyimishinari yasemazweni. Abakuthandi, but yintoni oyakusixelela ukuba siyenze? Indlela yokucula ingoma ezingcweleyo ngabafazi bethu okanye malunga namantombazana ethu? Uzosixelela ukuba siqhawule njani umtshato nabafazi bethu, sifundise indlela yokusela iwhisky kwaye sihambe ngendlela esenza ngayo? Yiloo nto esiyo. Sizibiza ngokuba sisizwe esinonqulo, isizwe samaKristu ke aba bahedeni eAfrika bangasifundisa indlela yokuziphatha nendlela yokuphila eyona ndawo ebuboleyo United States okanye ihlabathi phansi sesisizwe indlela esingayo ndingummelika ngokuqinisekileyo kodwa mzalwana andinakunceda xa nandivela phambi kukahabhi okanye uyehoshafati kwaye ndimele ukuxela loo nto uthixo athi yinyaniso yiloo nto ibandla liswele ukuyimela namhlanje ukuba iza phakathi kwesizwe nothixo nguthixo njalo ewe mhlekazi qaphela efrance baqalisa konke ukubola kwabo kwaye baqhubeka ngendlela ababephila ngayo ngaphaya kwaye ngoko uthixo wathumela ijamani kubo ukuba betha kancinane ngoko saya ngaphaya ukusindisa isikhumba sabo sathi nje ukuba sikwenze oko nokuphumelela imfazwe sabuyisela amajamani emva saba noxolo nefrance ingaba babuyela kuthixo hayi mhlekazi abafazi uwayini uburheletyo isono nokungcola kwizibilini ngoko yintoni abayenzayo kwenzeka ntoni apho kulapho waqala khona umtyholi wamisa ikomkhulu lakhe phaya kulapho waqala khona kanye phaya ukungcolisa ihlabathi ukusuka eParis eFrance ngoko ukuba uyaqaphela wayengenakungena apha ngolungiselelo ke into awayenzayo kukungena eHollywood ngaphandle apha wamisa iholo yakhe wamisa ikomkhulu lakhe ngapha eHollywood umtyholi wehlela apha emva kwiminyaka embalwa eyadlulayo kwiminyaka elishumi elinesihlanu okanye amashumi amabini ayadlulayo enomkhosi wakhe omkhulu kwaye waya wabetha eHollywood eCalifornia kwaye uye wahlasela iUnited States ngamandla akhe edemon ulungile zonke iifashoni zethu zivela eParis bayifumana eHollywood kwizikrini la mantombazana amancinane namakhwenkwe amancinane nezinto aphuma apha babukele ezo zikrini zidlala abantwana abancinane abalungileyo abafa abancinane abalungileyo akukho nto inxamnye nabo uthixo azisikelela iintliziyo zabo ezincinci intliziyo yami iyopha ngenxa yabo kwaye kanye apha esixekweni bendithetha kowam enye ye inkwenkwe yam ngenye imini yathi tata babekukho nje amakhwenkwe athile phaya edolophini anomoya oyingcwele nanjalo njalo uyazibuza ukuba kwakutheni ukuze ndihambe ndiye eDenver eColorado okanye endaweni ethile elolo hlobo ndise abantwana bam ndawo ithile apho kukho igquba labantu abakhala kuthixo loo nto siyisweleyo mzalwana eli lizwe esi sizwe esi sixeko le ndawo iphelelwe kukuziphatha ide ibe lusizi ukuba bendinokuchaza njengoku into endiyaziyo ukuba yinyaniso kanye apha ebingayikuthetheka nkqu phambi kwesihlwele esixubeneyo okanye kanye apha kwesi sixeko kanye apha hayi apha kuphela kodwa nezinye iindawo kuyo yonke indawo iqalisa ukuza ngokulula ngokuba kutheni abantu khangelani bahlobo inobuqhophololo kakhulu iza ngaphakathi ngokulula kakhulu ide ikufuthanisele phantsi umtyholi wayesidla ngokuba kwiifashoni usenokuba akazange aphume kwiifashoni kodwa akazange aphume kwishishini ndiyakuxelela oko usekwishishini khangela namhlanje sithabatha njengoko benditshilo kumzuzwana odlulileyo malunga nenenekazi elincinane intombazana encinane endala enomfiyo umzekelo umfiyo mhle ukho ukuba ubukwe yinyani leyo kwaye oko kufana nje nebandla likho ukuba libukwe njengomfazi omncinane omhle ukho ukuze abukwe kunjalo oko kodwa ukuba yena ulungile oko kunjalo kumyeni wakhe yena ulungile kodwa ukuba kanalo ikrele lokuziphatha elivele phandle phaya kumkhusela uba ngonetyala ekuhlaleni nasebantwini wehla kakhulu kwaye abe nezigigaba kwaye abole daisy nje zingabi nakumjonga kunjalo oko kwaye yinto enye kwibandla likathixo ophilileyo baphuma apha kwaye bazame ukuzihombisa baze bazilungise benze ngathi bahluba abafazi babo apha kunjalo kwaye abantu abaqondi ukuba ezi dimoni zihlasela emakhayeni enu kanye ebumelwaneni bam ngenye imini inenekazi eliselula endicinga ukuba lingumfazi olungileyo kwaye lingumfazi otshatileyo unomntwana kwaye umfazi omncinane waphuma phaya indoda yehla ngendlela ukuze yenze umsebenzi othile kwaye elinenekazi lincinane laphuma phandle linxibe ezompahla zinkcinci zindala zoyikekayo le yintetho eyoyikekayo yosuku lomama kodwa mzalwane wam mandikuxelela okuthile mama buyela ekubeni ngumama kwakhona nkquna kwikwenkwe encinane eyayindwendwele ebumelwaneni bethu yangena yasixelela malunga nayo khangela phandle phaya ngake oko akunto umfazi ngumfazi olungileyo andithi uphelelwe kukuziphatha kodwa into eyiyo kukho umoya ombi umoya ongcolileyo phezu kwakhe omenza ukuba yenze oko kwaye akayazi loo nto yintoni ehlabathini umama onokuyifuna okanye nabani na anxibe ezo mpahla zindala zincinci zimdaka kwaye bazolule phambi kwamadoda umhle tata, umhle mama, ndiyambulela uThixo ngani. Kodwa umhle, kodwa ukuba awunawo umoya ongcwele phaya ukukhusela oko kuziphatha, ngeungcono ukuba ubumbi kangako kungabikho nomntu onokukhangela kuwe kwaye uye ezulwini. Kunjalo oko, yinyani leyo, khangela into oyenzayo, ezo zimilo. Ngoku yintoni kuyiyo, umtyholi ungenile, waze wabaxelela abantu ezi zinto, ungene kubashumayeli, ulinganisa iHollywood. Amantombazana kunye naloo manenekazi aselula baxelisa iHollywood. Ezona zezinto zingcono banazo elizweni namhlanje, eyona nto ingena kuziphatha unokuyiva, kukuthetha amalunga zonke intetho zikanomathotholo. Elinye ichikokazi linjengonkosazana K-Star, akukho nto ichaseneyo naye. Kodwa ukubona umfazi omdala oneminyaka engamashumi amahlanu obudala, kwaye bonke ngeempahla zakhe zimtyhalele wonke ngaphandle ngokungathi ugalelwe engxoweni yomgubo, andikuthethi oko ngokuqhula, kuba ndithetha kuchaseneyo nezo zinto. Kodwa umfazi owenza ngolo hlobo, ophakame kwaye abe ngumzekelo kubafazi abancinane baseMelika, ilityala kwisizwe sethu, ngumtyholi. Abafa abafana noArthur Godfrey nabanye bebaleka bejikeleza apha besenza ezo zinto bazenzayo, kwaye awona madoda aqaphelekayo elizweni ngolo hlobo, kwaye ngokuba lihlazo. Haleluya! Yitsho oko ngokuba ndiva ukuba umoya oyingcwele ulapha, uhlaselo luyaqhubeka, nje lutshayela nje ukusuka kwindlu ukuya kwindlu, ukusuka kwindawo ukuya kwindawo, ukusuka kwibandla ukuya kwibandla, kusuka emntwini ukuya emntwini. Bantwana, egameni likaYesu Kristu, phakamani kunye nokuma kokuziphatha kwemvuselelo nenkosi uYesu Kristu, kwaye uthi yakuthabatha indlela kunye nabambalwa ababadelekileyo benkosi. Ewe mhlekazi, yakuba ngumama wokwenene, yakuba ngutata wokwenene. Qala ihlabathi liphela nakuzo zonke indawo nxa zonke umphefumlo wam uhamba, ngoko yena ulithemba lam lonke nokuxhasa kwam. Kuba kuKristu iliwa eliqinileyo ndiyema, yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo. Yonke eminye imihlaba zibangelwa yintoni zonke ezi zinto? Yintoni ebangela ukuba abalungiseleli benze ngolu hlobo? Yintoni ebangela abashumayeli baprofeti obu buxoki ebantwini? Kutheni nikwenza oko kwiminyaka eyadlulayo ukuba nina abantu bangamawisile xana uJohn Smith omdala wabekwa epulpitini yakhe kushumayela ivangeli, kwaye washumayela intshumayelo emfutshane yeeyure ezine, kwaye wathi ingxaki yakho kukuba intliziyo yami iyophuka, wathi iintombi zamawisile zifaka nkqwimisesane eminweni yazo, kwaye namhlanje banxibeza imfutshane kunye neempahla ezincinci ezindala ezimdaka, kwaye bayakubaze ngokugqibeleleyo kweminye iminyaka emihlanu ukuba kukho nto eyenziweyo. Kwenzeke ntoni kuni bashumayeli bamawisile, nina maCampbellite, nina maBaptist? Ewe mhlekazi, ngumtyholi, uwaphose phantsi amandla akhe, kwaye unezikhohlakali zakhe apha phandle, kwaye aniyiqapheli loo nto. Nitshaya imidiza nina bafazi, kwaye nisenza ngale ndlela nenza ngayo phandle phaya, kwaye nisela kwaye niqhubeka ngale ndlela nenza ngayo. Aniqapheli ukuba nifaka ityhefu kwimizimba yenu, kwaye noninakalisa zonke izizukulwana eziya kunilandela ukuba kukho into enjalo. Amashumi 85 ekhulwini ngaphezulu amathuba okuthabatha umhlaza ngokutshaya imidiza, kwaye ningena ngabom kanye kuyo, kwaye amabandla ayixhasa loo nto. Kwibandla elikhulu lamaBhaptisi apha nje kutshanje ndibetha iBhaptisi, ndinelungelo kuloo nto, baluhlobo lokungqiyama kweli cala ndisuka kulo. Kodwa xana bemele kukunika ikhefu phakathi kwenkonzo yesikolo secawe nenkonzo yokushumayela, ukuze umalusi nabo bonke baphumele phandle, kwaye babe nokutshaya, kwaye isidalato sasizaliswe ngamadoda nabafazi ababetshaya imidiza, umtyholi ukwenzile oko, njalo oko. Ngoko apha kwisixeko sethu, omnye wabona abalungiseli bethu babalaseleyo kanye apha ezantsi eNew Albany kweli bala lokudlala, lowa wababalaseleyo babalungiseli bethu besixeko ukukhokhela inkqubo yomdaniso osisikwere ukuzisa amadoda nabafazi emaqongeni. Andikhathali ukuba ihlabathi lithini na, andikhathali nokuba uzama njani ukucenga nxa zonke kulo mzalwana. Akukho ndoda ineemvakalelo zenyama itsalela kumfazi wenye indoda kwaye izive ngokufanayo. Uyazi ukuba nyaniso leyo. Bathabatha abafazi bethu babahluba phandle phaya eziofisini nokuqhuba iiteksi nokunyuka nokuhla ngesitalato apho babemele ukuba sekhaya emva kwesitofu bepheka kwaye belungisa idinala. Ngaba yintoni leyo? Mtyholi, uhlaselo luyaqhubeka. Andithethi into malunga nalo mntu okanye laa mntu, ndithi imimoya engcolileyo ithimbe abantu, ibaqhubela kanye kulonto ukuhlaselwa kwe-United States. Ukubhukuqwa kwebandla, ibandla libhukuqwe ngumtyholo. Emva phaya, bathabatha inkwenkwe ngoku xana ifika kwisikolo sabefundisi. Into yokuqala ekumelwe ayifunde kukufumana izidanga zakhe. Kufuneka athabathe i-psychology. Kumelwe kukuba athabathe imfundo yezenkolo. Kumelwe kukufundisa. Afumane zonke iintlobo zezinto ezifundiswayo kuye. Kuba akanayo imfundo entle ngenene. Ukuba akalumkanga kwaye akaqaqambe njengoko anokuba nako. Ngoko baya kumkhuphela ngaphandle. Akanako ukufaneleka. Yintoni onokuyenza? Ukuphumela phandle apha kwaye abonise intetho encinane yezopolitiko. Njengoko yayinjalo, intetho yezopolitiko yebandla kwiqela labantu, igquba lamadoda nabafazi abafayo. Oh Thixo, sithumele udidi lwakudala lwamadoda angafundanga angamaziyo eyokusuka kubi, lawo awaziyo amandla ovuko lwenkosi uYesu Kristu. Aya kushumayela inguquko kwaye athumela amadoda nabafazi esiguqweni ukuze bathande inkosi uYesu. Ityala, uye wahlasela izikolo zabefundisi, uye wahlasela amabandla, uye wabahluwa abafazi bethu. Wafikisile amadoda ethu kwindawo angaye kubaxelela nto kwaye amadoda nabafazi. Ndiyacinga uthi ke abafazi, ewe, kwaye nina amadoda eniya kuvumela abafazi benu ukuba benze oko. Oko kubonisa into enenziwe ngayo. Yiloo nto kanye ngokuqinisekileyo ihlazo lusizi. Kwaye ke ukuhla ukuya kumshumayeli, umshumayeli umi eqongeni namhlanje kwipulpiti yanamhlanje, umi khona phaya nabantu bakhe bephambi kwakhe. Kwaye ashumayele ngayo yonke into encinane endala ehlabathini ngaphandle kwenguquko nesono nomnqamlezo ogadalela kaKristu. Ewe, xana ubeka imiba phantsi, abantu bayakuza ukuza kukuva kwinkonzo yovangelo. Uzama ukufikelela kwinto uze ushumayele ivangeli, wenze abantu baguquke kwaye ubalungise. Baya kunyuka kwaye baphume, abanyanzelekanga ukuba bayive. Hayi, abakwenzi. Kodwa bazalwane, kuya kufuneka baguquke okanye batshabalale. Idemoni, uya esikolweni, sihlasele izikolo. Khangela nxa zonke elizweni lonke namhlanje. Khangelani apha nina bantu, nina maprotestanti, khangelani. Kukho ezine ezikhulu izikolo zobukatolika nezinto ezakhiweyo namhlanje. Kutheni kunjalo? Niyekelela imivalo. Akukho nto echasene nobukatolika. Nangona ndingakholelwa kubo, ndingumprotestanti ngokungqongqo. Injalo kanye loo nto. Banokungqina ukuba banayo, awunako ukuphikisana nabo. But asikhathali nokuba iBhayibhile ithini, siyayazi into ethethwa libandla. UThixo uselizwini lakhe, oku kulapho uThixo wakhoyo. Kodwa abanye bamakatolika babambelele kwicawe yabo. Angakwenza ube neentloni ngesiqu sakho njengomprotestanti ukuba ubunokuhlala kuphela eBhayibhileni njengoko behlala ecaweni yabo. Kulungile, kodwa abalunganga. Ndingatsho oko phantsi kwegunya likaThixo uSomandla ukuba abalunganga ngokuqinisekileyo. Enye namaprotestanti anilunganga indlela enenza ngayo kuba ukunene nazingcono kwaye niyayenza loo nto. Oko kwenza umhanahaniso ngokuqinisekileyo luhlasela, iicawe ziyekelela. Kwaye ngoku endaweni ibandla lizama ukwenza icawe ibentle, yakha icawe enkulu, ibeke iinkcochoyo ezinkulu kuyo, ezinkulu kakhulu ii-organs. Kwaye nifuna yonke into nizama ukuyifanisa njengebandla lobukatolika. Anifuni kufana njengecawe yamakatolika ukuba igwetyelwe ukuya entshabalalweni kuba oko ngu-etsho inkosi. Igwetyelwe ukuya entshabalalweni kwaye nilinganisa yona, niya kuhamba nayo. Kodwa into esiyisweleyo namhlanje asilobandla elikhulu, incochoyo enkulu, ziziguqo zodidi lwakudala apho izono zitshiselwa khona phantsi kwemithandazo engcwalisiweyo yamadoda nabafazi abathanda inkosi uYesu Kristu. Niyakwazi oko, yiloo nto esiyisweleyo. Ndiveni zihlobo, ndiveni luthando. Ixesha lam liphelile, ndingathanda nje ukujikeleza kuloo nto apho nje ndiya kuyichola khona kancinane nje kamva. Olwahlasele apho liye lwaya khona. Ihlasele, ihlasele izizwe zethu, ihlasele United States. Ngokukhumbula andizange ndivote ebomini bam, yabona. Oko akuyonto yokuqhayisa ngayo. Elo lilungelo lam lokuzalwa laseMelika ukuba ndiyafuna ukuyenza loo nto. Kodwa ndicinga kakhulu ngabahlobo bam ukubabeka phaya. Khangela, Ndibabonile bengena bengamadoda alungileyo bephuma bengamaqhophololo kwaye andiyifuni loo nto. Ndinento enye, ndilapha ndisakha iqonga lomntu omnye ongumviwa kwaye lowo nguYesu Kristu kwaye nguye yedwa. Ndinikela ngexesha lam ngenxa yakhe kunjalo oko kwaye ukuba ndinokwenza ibandla lithi tye ihlabathi liphela liya kuzikhathalela ngokwalo kunjalo oko. Kodwa makhe ndinixelele, xa namnumzana uRoosevelt indoda iPhil mayiphumle, ndiyathemba ukuba injalo. Wangena waqhuba izihlandlo ezithathu okanye ezine kwaye bambhukuqa nje isandulela sobuzwi lakhe. Ndiyakubonisa oko esibhalweni apho ndathi iyakwenzeka kunjalo oko. Asisenawo umgaqosiseko, uqhekekile waba ziziqwenga, yonke into yonakele. Amariphabliki mabe njekangako mathandathu kwenye kunye nesiqingatha seshumi nesibini kwenye. Kuba bonke ubukumkani buya kutyunyuzwa, kodwa ubukumkani bukaYesu Kristu buya kuma kwaye bulawule ngonaphakade njalo oko. Phezu uDaniel walibona elitye liqhekezwe ukusuka ezintabeni kwaye labetha ilizwe lezopolitiko emva phaya kwaye lalityumza laba ngumgubo osiliweyo ngolo hlobo njengengqolowa esandeni ngexesha lasehlotyeni. Kodwa elalitye lakhula laba yintaba enkulu eyandlaleka phezu kwezo yazalisa amazulu ephela nomhlaba wonke. Yiyo leyo ihlabathi lezopolitiko liphelile, isizwe sethu sophukile. Nikukhumbule oko ukuba umzana uBrenham wakuthetha oko, itsho iNkosi, isizwe sethu sidilizini, asisayi kuvuka, siphelile njengazo zonke ezinye izizwe. Sesona sizwe sikhulu ehlabathini esimileyo namhlanje, kodwa yeyona mbewu yomtyholi etyalwe ezintliziyweni zabantu. Indlela eze ngayo eHollywood, indlela eyaphumela ngayo ebantwini kwaye yaqala koku kwaye awunako ukubaxelela nto. Kumana umongameli phezulu phaya oya kuzama ukuvala iwhisky ngoku kwaye abe nesalelo, ubone ukuba kuyakwenzeka ntoni na. Uya kudutyulwa kwiiyure ezimbini emva kokuba engenile phaya. Ngokuqinisekileyo akanako ukumelana nayo. Hlabathi lonke lichasene na. Ewe mhlekazi, ubungena kuyenza loo nto. Imkeyi hlasele kwaye umoya wobukomanisi uthabathe ulawulo. Yiyani ezikolweni zethu namhlanje, nikhangela abantwana bethu besikolo, abafo bethu abancinane abaya esikolweni. Kumele kukwazi nje ukuba kuqhubeka ntoni na. Amantombazana amancinane apha ezantsi ezikolweni nezinto ezinjalo iminyaka elishumi nesine neshumi nesihlanu ubudala, oomama babo babathumela esikolweni, bonakele ukuziphatha ngokwasengqondweni, abahlobo beziyobisi, abalawulwazi ziyobisi, abampakuzi bemidiza, yonke enye into ngolo hlobo. Ebudaleni obuncinane abantwana abancinane ngolo hlobo, ibiya kuba nzima ukufumana intombi enyulu phakathi kwabanye babo njengokuba bekuya kuba njalo ukufumana inalidi kwisithungu sengca xa nabenemihle yokuhlangana namakhwenkwe kwaye bazolule kula manxweme omlambo nakwezinye iindawo. Kwaye ndingayingqina kuni zihlobo zam, andinakuyithetha epulpitini ngaphandle kokuba ndiyazi ukuba ndithetha ngantoni na ngezikolo ezilapha kwezethu, kwezethu iinginqi kanye phakathi apha kwezi nginqi zaloo manenekazi mancinane anxibayo. Andazi bexelela oomama babo ukuba baya kwiindawo ezahlukeneyo kwaye bahlangane namakhwembe kwaye nkqu nokuthengisa ngomzimba ezitalatweni zaseLouisville. Yintoni oko? Kwaye bacule kwiikwayala ngokuba banevangeli endala yasekuhlaleni emiphaya apha abashumayeli bema kwaye bathethe malunga nezinto ezincinane namabala amancinane eBhayibhile okanye into lolo hlobo. Endaweni yokushumayela inguquko nokuzisa amadoda nabafazi esiguqweni, utata wakhe ungena ebusuku antumeke icuba lakhe athabathe iglasi yebhiya aze ahlale phantsi ayisele. Umama uphumile emini yonke negquba labafazi kwitheko lamakhasi nokunye kwasekuhlaleni noku kunjalo. Ungalindela njani ukuba umntwana abe yiyo nayiphi na into? Khangela nayiphi na imeko bume ophila kuyo, yiloo nto uyiyo. Uthabatha intombazanana encinane, inkwenkwana encinane, ubabeke apha phandle ubayeke baphile nomntu othile. Thabatha indoda, ndingathabatha inkwenkwe yam ndiyiyeke ibe phandle phaya usuku lube lunye nomntu othile, ndize ndingene ndingahlala ndikuxelele ukuba ibihleli nabani na. Ngokuqinisekileyo khangela, loo meko bume lo moya uyayibamba. Uya ebandleni apho abantu bonke, uya kwiinkonzo zomoya oyingcwele okanye amabandla amapentekosta bayibiza loo nto. Vumela wonke umntu abe bayabaleka bahlunguze iintloko zabo emva naphambili. Umalusi wenza njalo, khangela ibandla liphela liqalisa ukwenza kwaloo nto inye. Vumela amadoda abantu baphakame kwaye kwaye nje baqhubele phambili ngokoyikekayo okanye enye into. Khangela yonke into isenza oko. Fika kwindawo apho umalusi omile ngenene kwaye bamba, khangela iqela lonke likwenza oko. Uza kungena kuloo meko bume. Uthabatha indoda eyindoda elungileyo eziphethe kakuhle kwaye uyiyeke itshate umfazi omncinane omdala lowo ungaxabisi neshumi lesenti. akuye kubaxesha lide ade abe kwayena akaxabisi neshumi lesente yiloo nto yenzekayo kuahabi thatha into enye ngokuphambeneyo makhe umfazi omncinane olungileyo atshate nendoda endala engaxabisi neshumi lesente into yokuqala uyazi wenza kwaloo nto ayiyo ndingabamba njani ngale ntsasa kwaye ndikhombe izandla zam kumakhaya amancinane aqhelekileyo nezinto ezinjalo apho oomama abancinci abathandekayo beza kutata oselayo nezinto ezinjalo kwaye bacinga ukuba banokwenza okuthile naye kwaye ngoku umama wonke kunye nabo bonke bayasela kwaye baqhubelwa phambili yimeko bume ingaba yintoni leyo ngumtyholi hlasele tshayela esi sizwe njengengonyama egqumayo wazihlalisa apha phantsi kweyona ndawo ingcono banayo eHollywood wathi ndingafumana iibhanyabhanya apha de kuze umabona kuyo ngoko ndiza kubafumana kwaye wahlala phantsi phaya kwaye abantu benkonzo endaweni yokuvala imiboniso kwaye bangabavumeli abantwana babo ukuba baye babanika iisente ezilishumi ngecawa emva kwemini kwaye babathumele ezantsi phaya ke ukuze babe netheko elincinane lodlelwano lamakhasi baphume bebodwa ngokunokwabo kwaye bakhwele bajikeleze ow elinjani lona ihlazo ngoku bavumela nje umabonakude kwaye babukele konke ukungcola ukubola ukuboleyo ukukhoyo ehlabathini kuyo kunjalo oko ndinanto ichaseneyo nebhanyabhanya andinanto ichaseneyo nomabonakude yinto ebolileyo ekuyo yiloo nto kuyiyo ukuba ubuyigcine iziphethe kakuhle bekuya kufuneka ihlale iziphethe kakuhle ubungena kuthengisa izihlangu zodidilwa kudala ezinamaqhosha apha edolophini namhlanje kwaphela abafazi abazifuni bafuna iinzwane ziphume kuzo uninzi lwabafazi luyayenza loo nto kunjalo oko xana usiya enkonzweni awunakubathengisela inkolo yakudala kuba omnye umfazi akafuni hayi akafuni into yakwenza naloo nto hayi mhlekazi akukho mfuneko yokuba ndiye ezantsi phaya ndiyakholwa nje yiloo nto kuphela ekhoyo kuyo ow mzalwana umtyholi uyakholwa naye kunjalo uyakuguquka okanye utshabalane ngoku uxolo hayi andinjalo hayi andinjalo hayi ndiyibuyisela oko umva ndiyabathanda abantu kodwa ndikuthanda kakuhle ukukubona utyhobeka ngentloko ngolu hlobo uthixo ethandile ndiza kukuchola oku kamva kancinane evekini ngoku kuni boomama abangoomama ilizwi nje kuni phambi kokubani yami thixo anisikelele nibakhulise kakuhle abantwana benu siza kuluchola olu hlaselo simele ukuya emakhayeni akwangoku kunye neendawo ezininzi izikolo nangaphandle kwiindawo kunye nalo siza kulichola kodwa uhlaselo lwe-United States umtyholi umthabathile musa ukoyika irussia irussia ayinanto yakwenza siyenza ngokwethu okwethu ukubola kanye phakathi kwethu kunjalo oko uyazi united states inamatyala amaninzi oqhawulo-mtshato kunalo lonke ihlabathi uqhawulo-mtshato olungakumbi icinge loo nto oko kubi ubumama bophukile oomama abasahlali ekhaya nabantwana babo njengoko babesidla ngokwenza bamele kukufumana umsebenzi apha ngenye imini indoda ethile ethengisa ukutya kwesi sixeko yayithetha nam malunga nayo aba bafazi basebenza kwezi ndawo zikawonke-wonke aba bafazi baselula batshatileyo kunye negquba labantwana abancinane bafumana iimpelesi ezikhathalela iintsana zabo basebenza kwezi ndawo zikawonke-wonke wathi kwakukho ababini babo bemi phaya xana babemiswa kwimisebenzi yabo kawonke-wonke wathi sukuba nexhala siza kulenza nakanjani na ow iyure engakanani yobuhenyu isondele ngokuqinisekileyo umtyholi sele baxelele ukuba bangabaphathi bendlu baya kuzenzela eyabo imali baya kwenza oko bafuna ukukwenza kwaye uya kuyikhupha kubo ukuba unako inye kuphela into enokuyikhupha kubo sisigulo phambi koyesu kristu ludidi lwakudala lonqulo lweenyembezi ezipompozayo eziya kwaphula iintliziyo zabo kwaye zizikrazule zibe ziziqwenga kwaye zibenze loo nto bafanele ukuba yiyo njalo oko basenokucinga nje ukuba ndiyinkungu yakudala kodwa ngemini xana usifa zalwane wam dade uyakuqaphela ukuba ndikuxelele inyaniso njalo oko uyaqhubeka uhlasele iyure ilapha ngoku ewe iyure yesigqibo naye iyure yesigqibo hayi ukuza enkonzweni kodwa iyure yesigqibo sokuba uya kumkhonza ukristu na okanye uhlale udikidike enkonzweni yakho kwaye kunjalo oko kunamalungu amaninzi enkonzo ukuba wonke amalungu okanye abantu basemelika abo bazixela bengamakristu baya kuba ngamakristu okwenene amakristu azwele ngokutshwa mzalwana besiya kukhuseleka njengokuba ubuya kukhuseleka ezulwini phansi ukusuka kwiimfazwe nembandezelo ewe mhlekazi izifo beziya kulishiya ilizwe nayo yonke enye into bekungayi kuba kuhle ukuhla ngesitalato kwaye ubone apho enenekazi lidlula khona nendoda unjani dade molo ngentsasa nje mzalwana uhambe wehla kukho awunalo ixhala nelinye ehlabathini yonke into ilungile nje kwaye ilula kwaye kuza umfo kwikona esitalato endaweni yokuzama ukukugila uyakuma athi kulungile mzalwana kulungile ubunayo o wena uphambi kwam uyabona thetha nje bekungayi kumangalisa oko siza kuba nayo kodwa oko kukwimilleniya mzalwana usuku liyeza nje kunjalo oko ke ngoku asingo dema ebumelwaneni bethu apha ngenye imini kukho nto ichaseneyo nobumelwane bethu kodwa ndiyabaqaphela abantwana bethu abancinane umfazi wayelile ugqirha othile wale dolophu intombazana yakhe encinane yayibaleka ijikeleza nentombazana yam encinane kwaye bayathandana bade bafumanisa ukuba igama lakhe lalingubrenham kwaye wayengumntwana kamfundisi brenham oko kwayigqiba loo nto intombazana encinane ayibanga nakho ukuhamba nentombazana yam encinane kwakhona bethu ndacinga ke kulungile abanye babamelwane abancinane babalekela phaya bathi ke bekulungile ke baya kumalusi wabo ungandixeleli uyazi ndinendlela yokwazi izinto ezininzi uyabona ke bona baya kumalusi wabo kwaye bathi uyazi kukho indoda ehlala ebumelwaneni bethu ilunge kakhulu kubantwana bethu but ngumfundisi ubrenham uyabathabatha abakhwelise kwilori yakhe encinane endala kwaye abakhuphe wathi ke asinanto ukuchasene nomfundisi brenham ulungile kodwa uyabona uluhlobo lwabantu olwahlukileyo kuloo nto siyiyo ehe thina ndingathanda ukuba unga uyazi andinakuba luhlobo lwe uthetha kubo kwaye ube nobubele kodwa nje oko makube sisiphele oh mzalwana umfazi wam wayemi phaya elila ndathi sithandwa ngumgca owahlulayo ke mna nendlu yam siya kukhonza inkosi nokuba lonke ihlabathi liyaguquka isenguyesu kristu ukuba kumelwe ndibizwe ngombakhe uba kumelwe ndibalekwe zezam izizalwana abafo bakuthi kunye nezinto ezinjalo ndiseza kukhetha uyesu kristu bambelela kwisandla esingaguquguqukiyo sikathixo xana abahlobo basemhlabeni bekushiya noxa kunjalo bambelela ngakumbi kuye bambelela kuye thixo mandishumayele ngendlela endingazange ndishumayele ngayo ngaphambili mandishumayele kubantu abafayo njengendoda efayo ngokwam mandishumayele ebantwini ngokungathi andinakuze ndibe nayo enye intshumayelo endinokuyishumayela mandibathundeze beze esiguqweni ngobuso obumpomboza iinyembezi babuyele ekhaya kwaye baphile njengamakristu baze baphile ebumelwaneni babo yekani yonke le nto apho yokuthanda ukudlala nokubaleka nokutsiba nokuqhubeka nokwenza ngale ndlela nokuvuthela koku nokuya kulaa ndlela ow musa ukuyenza loo nto ngumtyholi lowo loo mimoya yeedemoni iza kumakristu khumbulani abo balungiselele ezantsi phaya babengabo baprofeti babengabaprofeti yayingamadoda onqulo benikela idini babengabenkolo kanye njengabefundisi baloo mhla kodwa mzalwana babekude kwazini iinyaniso awuboni ukuba umtyholi unenkolo kangakanani umtyholi akanguye umchasi into enkulu efana nobukomanisi konke ngokuchasene nobukristu asikuko oko koku o ke ngoku kamtyholi ngokuqinisekileyo kodwa ayingomchasi kristu umchasi kristu ungowenkolo kangako wenkolo kakhulu yayingumoya wenkolo lowo wabethelela uyesu emnqamlezweni wahlala kulihlabathi lenkolo abantu benkolo abo babethelelayo ngabantu benkolo abo babechasene nokristu wenyaniso yayingabaprofeti benkolo abo babechasene nomikhaya ngabantu benkolo bomhla abo bamnqamnye nomyalezo kathixo khumbulani ndinilumkisile ndinixelele andithethi kangako ngobukatolika nobubhaptisi nobuwisile ndithetha njengabantu abo ngabantu bobungcwele kanye ukuhla kule migca apho ndikhangele namhlanje indlela eze ngayo kwaye imi kumdlalo weqonga ow bethu ndiya kungena kuyo ngelinye ixesha kwaye intliziyo yam iyophuka phakathi kwam imaphaya neketare yebhanjo endala ubetha laa ketare yebhanjo endala kwaye udlala isixhobo esifana nevayolini endala ngolo hlobo ingaba le inkwenkwe yenkomo yasetexas unjena nje andinanto ichaseneyo nendoda kodwa oko kungokwasehlabathini phandle phaya njalo oko. Ngangcono ndime mzalwane ndingena kwanto kungeyo ndingena nto kwaphela kodwa ndime nje ndiphakamise izandla zam kwaye ndithi Yesu ndigcine kufuphi nomnqamlezo. Ewe mhlekazi, ndiyakuthwala umnqamlezo ongcwele kude ukufa kundikhulule. Ngoko ndiye ekhaya ndithwale isithaba kuba kukho isithaba sam. Kuni bomama abancinane balapha kusasanje abo babe ngoomama benene kwaye ndiyazi kunabaninzi benu ndicinga nonke ngabanye benu makhe nyinixelele ukuthile uthixo anisikelele niyivangeli yesihlanu ndiyacinga bakhe nyinixelele yintoni ngoku ngabantwana benu into nje encinane kuba umzwana uneville mhlawumbi uya kushumayela kwimalunga nomama ngobusuku kanye nabani na omnye wethu oshumayelayo kulungile malunga nomama kodwa phulaphulani makhe ndinibuze into ethile kumbulani kana uMoses wayeseyinkwenkwe encinane yayingumama owamnika imiyalelo yakhe yayingumama onobuthixo owathabathela uMoses omncinane emadolweni akhe waze wathi Moses wamfundisa konke wayengumfundisi wakhe okanye wayengumfundisi wakhe xebe phantsi kofaro kwaye wathi ngoku ezi zinto wathi Moses ngenye imini uya kuhlangula abantwana bakaSrayeli uyinkwenkwe ebiziweyo zigcine unyulu kwaye ungenabala ehlabathini kuba ungoyena ungoyena akukho ndawo uyimbi siyaziyo apho wakhe waya nakwesiphi na isikolo sobufundisi nayiphi na imfundiso konke konke wakhe wayifumana wahlala kanye kwibhoti likafaro owayengumhedeni kodwa umama wakhe wamfundisa umama wokwenene lowo wamfundisa imimiselo yenkosi wamxela indlela amele ukuba ngcwele ngayo wamxela ukuba kanjani nento amakayiphile nokuba uthixo yintoni amele kukuyenza aya kumenzela yona kwaye yanamathela kuMoses yonke imihle yobomi bakhe kwaye nawuphi na umama olungileyo wenyaniso onyanisekileyo oya kuthabatha iintsana zakhe ezincinane endaweni yokuzithumela kwimiboniso yemifanekiso kunye nemidaniso nanjalo njalo ngolo hlobo kwaye uya kuzibeka ethangeni lakhe kwaye azifundise ngenkosi uYesu Kristu. Apha ngenye imini ndandithetha kumama emnxebeni kwaye umama wathi oh mzana uBilly wathi nkwenkwe yam elusizi isengxakini wathi oh yengakanani ingxaki kuyo ndathi ewe ndiyazi malunga nayo dade othandekayo kwaye wathi usenokuba uphosisile andazi wathi omnye uthetha oku aze omnye athethe oku ya andazi kodwa wathi akuna msebenzi nokuba akalunganga okanye ulungile ndiyamthanda nantsoko ndiyamthanda wathi kumama wakhe wathi ndiye ndalukuhlwa kakhulu koku nokuya wathi mama ndiyakholwa ukuba umalunga nesithandwa sami kuphela kwendinaso mfazi onyanisekileyo kum kwaye onamathele kum olo luthando lukamama lowo ngumama wokwenene oya kubeka iingalo zakhe azijikeleze ngapha yakusana lwakhe ungakhathaliseki nokuba ulungile okanye akalunganga uyaqhubeka aye phambili kwaye ukuba uthixo ukuba umama unokucinga oko ngosana lwakhe wobeka phi na ke uthixo ucinga ngoluya lwakhe uyabona hlala kanye naye hamba kakuhle kwaye ngoku makhe nje ndikuxelela omnye umama kanye ngokukhawuleza eBhayibhileni phambi kokuba sivale kwakukho umama owayebizwa ngoHerodiya wafundisa intombi yakhe umngqungqo oyi-tap dance wayefuna ukuba adume kwaye wangqungqa phambi kokumkani waze wafuna intloko kaYohane umbhaptisi sinengxelo yamashumi asixhenxe enzala yakhe le ntombi yangqungqa phambi intombi kaHerodiya yangqungqa phambi koHerode amashumi asixhenxe enzala yakhe bafa mhlawumbi bengamayenyukazi okanye baxhonywa omnye umama wamfundisa owakhe izinto zehlabathi omnye umama wamfundisa owakhe izinto zikathixo omnye waba inkokheli enkulu kunye nomeyisi ngongafiyo phakathi kwabantu namhlanje kwaye omnye wayeziphethe kakubi kwaye usesihogweni ethabathe amawaka aphindwe ngamawaka kunye naye yabona ukuba ndithetha ukuthini mkhulise umntwana ngendlela amele kukuhamba ngayo kwaye ngokuqinisekileyo ndiyavelana nani bomama abalusizana nihleli apha ninxibe imifiyo yenu emhlophe kukho izulu athe umama waya kulo namhlanje apho umama olungileyo othudulwa kudala lowo wayephilela uthixo mhlawumbi udlulele ngapha yakomkhusana ulinde wena ukuba uze unjalo oko ndiyanihlonipha kwaye ndiyanizukisa phaya ngemifiyo yenu ebomvu umama wakho ukuba ufuna ukumenzela nantoni na yenze amakhulu amathathu anamashumi amathandathu anesihlanu eentsuku ngonyaka hamba uye endlwini yakhe kwaye wenze umthandazo kwaye uphilele uthixo nantso into yokwenziwa kwaye ukhulisa abantwana bakho kwaye xana abantwana bakho bekhulile baya kukubiza osikelelekileyo emva kokuba udlulele ngapha yakomkhusana lowo ngumoya wokwenene obumama umoya wokwenene wosuku lukamama. suku luka mama lunga makhulu amathathu anamashumi amathandathu anesihlanu eentsuku ngonyaka. Olu lusuku abathengisa ngalo iintyatyambo kwaye badlulise izipho, ihlabathi liyakwenza oko. Ukuba kuthe kwadlula kuba ihlabathi linokuthi lime eminye iminyaka engamashumi amabini, kuya kuba nemihla yonyana, imihla yeentombi kwaye nemihla kamzala nemihla kamalume nazo zonke ezo zinto ezinjalo. Njengokwaneleyo ukufumana ihlabathi kubukhazikhazi borhwebo, kulapho kanye liyakhona kanye ukuya esogweni nje kalukhuni kangangoko linokuya kwintshabalala. Kodwa nina uThixwani sikelele ngumthandazo wam, singathandaza bawethu wasezulwini onobubele. Njengokuba sikhangela emva ngale ntsasa ngeengqondo zethu emva ukuhla ngaphaya kumakhulu athile eminyaka eyadlulayo, kanaphaya kwakumi uYehoshafati emiphaya ecaleni kokumkani u-Ahabi, waye umoya omncinane ezantsi entliziyweni yakhe usashiyekile kuThixo. Nangona wayenze impazamo wamxelela wathi, oku akulunganga, oku akulunganga, akuhlambulukanga, akungcwele. Umprofeti uzithethile ezi zinto azinakuqhubeka ngolu hlobo. Kwaye umlilo omncinane kaThixo wamvusa. Kwaye ke wena ube nomntu wokuphendula laa mlilo omncinane owaye nguMikhaya, umprofeti wenyaniso kaThixo. Nangona wayenokunyuka aye phaya enxibe amadlavu, nangona ebenokunyuka aye phaya edelekile, kwaye bonke bona bekhangele kuye ngokungathi ligquba leengcuka likhangele imvana, kodwa wathetha inyaniso. Nangona kwafuneka abethwe ebusweni, nangona kwafuneka aphoswe entolongweni kwaye atyiswe isonka namanzi osizi, kodwa nangoko amazwi lawo awathethayo enzeka kuba wena wawunaye. Thixo, siphe namhlanje kwaye sikhangela ezantsi kule Bhayibhile, sikhangela kwiincwadi zebandla, imiyalelo nokunjalo yamabandla izithethe, kwaye sibona indlela abakwenza ngayo oku okuya okanye okunye. Kodwa masikhangele kweli lizwi lenyaniso apha kwaye sibone ukuba lithini na. Ngaphandle kobungcwele akukho mntu uya kuyibona iNkosi. Landelani uxolo nobungcwele, ezo ngaphandle kwazo kungekho mntu uya kuyibona iNkosi. Lo lithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi, uthando lukaThixo alukho kuye. Ngemihla yokugqibela kuya kufika amaxesha nomngcipheko, abantu baya kuba ngabazithandayo, abanekratsha, abaqhayisayo. Oh, ezo zinto zinkulu Nkosi, ezo zenzekayo. Izityhuthutyhuthu abathwe lulwalwe likratsha, abathandi beziyolo kunoba abathande uThixo, befundisa abantu imithetho yabantu endaweni yemiyalelo kaThixo, benokumila kobuThixo kwaye bewakhanyela amandla kamoya oyingcwele, ukwenza umntu azaliswe ngumoya, ukumenza avuye, ukwenza inyembezi ziqukuqele kusuka emehlweni akhe, ukumenza aphume athandazele abagulayo, ukumenza athethe ngelwimi kwaye azidolike, ukumenza aprofete. Umoya ongokaThixo, uThixo ophilileyo, basuke bawuthabathele nje bawususe bawuse kwindawo yokuphumla okanye into enjalo, benokumila kobuThixo bewakhanyela amandla akho. Oh Thixo, sanga esi sihlwele sincinane ngalo mhla singavuka ngokukhawuleza kanye ngoku ngaphambi kokuba kuze ixesha lesiphelo lize lisibambe sikule meko. Sanga singazihlaziya njengoko iBhayibhile yatshoyo, vuka kwaye uzivuthulule, kwaye ubuze indlela endala ukuba yiphi indlela elungileyo, kwaye xana uyifumene hamba ngayo. Thixo, siphe ukuba sifumane indlela endala erhabaxa, xana sinokuma kunye kwakhona njengamakhulu kwaye simanye izandla zethu kwaye sicule. Ndiyakuthabatha indlela kunye nabambalwa abacekisiweyo beNkosi, ndiyiqalile kunye noYesu kwaye ndiyadlula. Thixo, sincede ukuba siphile oko kwaye sibe koko. Sikelela bonke aba mama abathandekayo bahleli apha Nkosi, besazi ukuba bangoomama ngokwabo, benxibe imifiyo emhlophe enxitywe kwiibhatyi zabo ngale ntsasa njengesikhumbuzo sikamama omdala othandekayo owadlulela ngaphaya kokubona. Oh Nkosi yobomi, basikelele Nkosi, kwaye bangasikelelwa nabo, kwaye kwanga iinkumbulo zabantwana babo zingaba njengezabo zinomama babo, ukuba udlulele ngaphaya komkhusane ukuya kwizulu elizukileyo. Siphe oko Nkosi, kwaye ngenye intsasa xana ubomi buvaliwe emithanjeni yethu kwaye umoya wethu usilela ukuza kuthi, ikhuselo liya kuvuleka ngasemva, uya kuhla mhlawumbi ekupheleni kweYordani ukuze asincede siwele. Oh kuloo mhla wozuko xana sinyathela ngaphaya ngeenyawo zethu apho kungayi kubakho umoya usaye kungcoliseka ngumsi wemidiza, usaye kuze kubekho inxila esitalatweni, akusayi kubakho enyukazi, akusayi kubakho sono, akusayi kuze kubekho nto enjalo, kodwa kubo ubuqhaqhawule ngonaphakade siya kuphila sinoxolo neNkosi yethu uYesu Kristu nabantwana bethu, kwaye oh olunjani lona ukumangalisa usuku. Oh bawo ngelixa umnyama obukhulu buqhubeka idabi kwaye umtyholi ehlasela amazwe kwaye ehlasela iipulpiti ehlasela amabandla ehlasela ebantwini ehlasela amashishini ehlasela izixeko nezikolo namakhaya ow thixo sincede sime sirhole ikrele ngokukhawuleza kwaye simlwele uthixo njengomoses nabalefi babesenza ezantsi phaya xana isono sisemnqubeni sincede nkosi usixolele ngoku kwaye usisikelele kwaye usigcine sithobekile usophule nkosi ow thixo uthe lowo uphumayo ehlwayela ngeenyembezi ngokungena ntandabuzo uya kubuya kwakhona evuya ezisa izithungu kunye naye ow thixo sophule sibe ziziqwenga sibumbe ngokutsha nkosi siyaphuma kakhulu endleleni mna ngokwam nkosi ndifikelela kwindawo apho ndicinga malunga nokuba bangaphi abaya kuza kumhlangano wam ow thixo ndifuna wena uze yiza nkosi ow kristu yiza nkosi ndophule ndibumbe ngokungaphezulu ow nkosi musa ungaze ndivumele ndibeke ezo zinto engqondweni yam thixo ndigcine kude kum ndincede nkosi ukuba ndishumayele njengoko benditshilo kwithuba elidlulileyo njengendoda efayo kubantu abafayo ndisazi ukuba sonke simelwe kukukhangelana nengunaphakade simelwe kukuma phambi kwakho xana ungekho kwinkangeleko yakho ekholisayo xana ungena nceba xana umi ngaphandle kwenceba xana umi unomsindo ukuzisa umgwebo phezu kwezizwe kwaye abantu abathe bala kwaye balucekisa uthando lomntwana wakho thixo ndinike inceba kunye naye namhlanje ukuze ngaloo mini ndibe nako ukuma ndiqinisekile kusenokufuneka ulile ngoku kodwa uya kuzisula zisuke kuvuyo ngelo xesha xana usithi ngena kwimivuyo yenkosi eyayilungiselwe wena kwasekusekweni kwehlabathi thixo yiba nathi ngoku kwaye usincede siyathandaza egameni likaYesu amen.